tieni fetikhale chiyimire let's tsopano kwa kamphindi pamene fetili ndi pemphero tiyeni tiweramitse mitu yathu
Lord, we are happy this morning
Ambuye,
to be back in the house of
mauno, kubwerela mu nyumba ya Mulungu mu msonkhano wina. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu mudzati konze ife mauno kuzolakwisa zathu zonse. Tionetseni ife njira zimene inu mwazikonza kuti ife tiyendemo. Ndipo tipatseni ife zachisomo chanu ndi chikondi kuti ife tikatsatire njira zimenezo ndi malangizo ndi mitima yathu yonse.
That we might be found
kuti ife tikakhoze kupezeka tsiku limenelo mwa Khristu osatsutsika pakuti ife tikukhulupirira Ambuye kuti kuonekera kwake kuliposachedwa ife tikuona zizindikiro zonse zimene iye anati zidzachitika chabe kusanafike kudza kwake tsopano zikukwaniritsidwa ndipo ndi chimwemwe ife tikuyang'anira nthawi iyo monga Abrahamu wakale anayembekezera mwana wolonjezedwa ndipo poona zizindikiro zosiyiza izo za Mulungu zikubwera pansi pa dziko lapansi ndiye iye anadziwa kuti sipakanakhala motalika mpaka mwana akanadzafika ndipo tsopano ife tikuona izo zikubweredza kachiwiri yesu anatiwuza ife kuti pamene zinthu izo zidzayamba kuchitika kuti tikweze mitu yathu kuti chathu chiwombolo chathu chikuyandikira kudodometsa kwa nthawi kusagwirizana pakati pa mafuko zivomezi m'malo osiyana nyanja kukuma mitima ya anthu kulephera mwa mantha feri kuzindikira kuti ife tili mu ora limenelo pamene mafuko sakudziwa choti angachite nkhondo ina ikudza zikuoneka ngati chingadzakhale chinthu choopsa bwanji dziko lapansi likulekana asayansi akunena kuti china chake choopsa chili pafupi ife tikuliona baibulo likulankhula za izi ndiye Ambuye tithandizeni ife lero kuti tiyime mu nyumba ino yokonzedweramo ndi kutenga malangizo kuchokera kwa Mulungu wathu kuti tipitirire patsogolo mu ola ili la mdima kuti tiwalitse kuwala pakuti kukoza kukhala mwayi wathu otsiriza kuti titero pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha iye amen khalani pansi ine zedi ndikutenga uwu mwayi waukulu kukhala muno mukachisi mmawa uno ndipope pani kuti ife tilibe malo okhalapo ozungulira ainu ndipo malowa adzaza ndipo ayimirira paliponse panjapo inu anthu panjapo tsopano inu mukhoza kumamvera izi pa wairesi yanu ine ndayiwala 55 mpaka 57 inu anthu kunjaku ndi uko koyimikira magalimoto ndi pa misewu mukhoza kumamvera izi pa wairesi yanu pakati pa 55 ndi 57 pochunira wairesi yanu kotero ife timayesa ine ndinali kubwereranso kani kuno kudzayesa kukhala ndi pafupi msonkhano wa masiku khumi kudzalankhula pa phunziro la mbale zisanu ndi ziwiri zotsiriza pakuti pakati pa mbale izo pali malipenga ndipo ine ndinali kukuwuzani inu mu pamene ine ndinali kukalalikira pa malipenga asanu ndi awiri kuti ine ndikanadzabweresa izo mkati limodzi ndi mbale ndi miliri ndipo ine ndinaganiza kuti ikhoza kukhala nthawi yabwino ine ndakubwera kumene kuchokera ku africa ndipo ana sanakhale ndi tchuti chawo nyamata wanga wang'ono joseph anali anachita ngati wapita pang'ono akusowa masabata ochepa pang'ono akuwerenga pa zowerenga zake iye anakhoza mwabwino koma iye sanafike pofunikirapo kotero ife tinamusunga iye mu Tucson kotero pamene ine ndinali mu africa ndipo amapitiriza kuwerenga kwake ndikuti afike pamenepo ndi sukulu yoyendera ndiyeno ife tabwerera ndipo ine ndinaganiza pamene anawa anali ndi tchuti chawo ine ndikanakhala ndi msonkhano waung'ono kuno ndi wanthu ndikulalikira maphunziro awa koma pamene ife tinafika kuno ife tinapeza kuti ife sikanakhoza kupeza molankhuliramo mwa sukulu ndipo ine ndinadziwa kuti kachisi sanali wokwanira kuti anthu akhalemo ndi kuwapanga iwo otakasuka mmene iwo ayenera kukhalira pamene iwo pamene ine ndinali ndi uthenga uwu chotero ife tinachita kukonza dongosolo losiyana ndipo mmalo mokhala ndi usiku khumi umene ife timakonzekera kukhala nawo chabwino inendinakonza iyo misonkhano iwiri chabe la mulungu la mulungu iri la mulungu linalo ndi la mulungu lotsatira misonkhano iwiri kotero ndipo ife sinalengeze konsezo ndipo ndiye ngati aliyense amene anamva mwanjira ina kuti misonkhano idzayamba ku 28 molankhuliramo mwa sukulu ngati mulungu atalola chabwino ngati inu muli nawo abwenzi aliwonse ndipo anasungiratu malo aliwonse mu mamotelo ine ndikhoza akhoza kusintha izo mwaona chifukwa chakuti chakuti iwo ife sitingakhoze kupeza ufulu wokhala nawo iwo sangathe kupeza molankhuliramo mwa sukulu ndipo tsopano ine ndikufuna kulankhula pa misonkhano ya ulaliki basi la mulungu m'mawa ndipo la mulungu usiku ine ndikufuna kudzakhala ndikupemberera wodwala ndipo ife tikudalira kuti mulungu adzakumana nanu inu anthu amene muli wodwala ine sindikudziwa momwe bili ati akusamalirireni inu ine ndikuganiza kupereka makadi apemphero kapena mwina njira zosamalirira osonkhana koma ife tichita zonse zomwe ife tingathe kuti tipempherere munthu aliyense mumasabata atatu otsatira awa amene ife tikulinga kudzakhala ndi misonkhano ngati chiti chidzakhale chifuniro cha ambuye ndiyeno nthawi zambiri pamakhala zolankhulana zapadera wina akufuna basi atakuona iwe miniti pa china chake kapena china chake chonga icho ndipo ife tipangamo ndi angati muno akufuna kulankhulana padera tiyeni tione dzanja lanu wow ndani sakufuna kotero ndiye ife tili zikukhala ngati zikhala zovuta kuti tikhale nazo kotero mulembe pempho lanu ndikuwatumiza iwo ndi bire ndiye ine ndikoza kukawatengera iwo kumeneko ndipo tsopano iye adzalengeza ine ndikuganiza makadi apemphero pamene iwo adzayenera kuperekedwa ndiye angati abale athu otumikira ali muno m'mawa uno chisinakhale nawo mwayi kuti ine sindikuganiza kodi inu mwazindikira yense wa iwo ndiye angati atumiki alipo muno m'mawa uno kodi inu mungakwezetabe manja anu kapena kuyimirira tiye ntione ndi atumiki angati alipo mwaosonkhana m'mawa uno chabwino zabwino tikuthokoza ambuye chifukwa cha amuna awa ngadakonda tikanakhala nayo nthawi kuti tizindikira aliyense wa iwo koma ine ndikutsimikiza kuti inu mwawaona iwo ndipo ife mulungu amawadziwa iwo mutumiki wawo ndipo ife tikupemphera kuti mulungu awadalitse iwo molemerera ndiponzo sakayikisa ambiri a iwo atseka misonkhano yawo kuti adzakhale pano mbale junior jackson ndi ine ndikuganiza mbale don rudder ko uko kuwulutsa uku kufika mu mipingo yawo
also up in New York and
ndiyeno ndiponso uko mu New York ndi malo ena kuzungulira fuko izi ndi mwa lamya wapadera kulowa mu mpingo uliwonse mmawa uno ine ndikokondwa kumuona mbale Richard Blair wakhala pa ine ndinango werenga kalata ya chinthu chachikulu chimene mulungu anachita pakati pa wanthu kumeneko tsiku lina mmene ine ndamvera ine ndikonza kulakwitsa mbale Blair ngati ine ndili mundikonze ine iye anali kugwira ntchito kuthandizira mwamuna kuyikira magesi ngolo kapena china chake ine ndikupya iyo inali ine ndinawerenga kalatayo ndipo iwo anasemphanitsa china chake ndipo komabe zinayendetsa magesi kulowa m'madzi mmene mnyamata wamng'ono analimo m'modzi munthu amene ngoloyo inali yake mnyamata wake wamng'ono mnyamata wamng'ono basi ndipo iwo anapha mnyamata wamng'onoyo ndipo mimba yake inatupa ife tikudziwa mphamvu ya magetsi ndi pamene iwo afa ndi zimene zimachitika maso angonowo atatuluka mano ake atalumana izi zinawadzidzimusa abalewa kwambiri mbale Blair anati iye anaganiza kuti andipeze ine kwina kwake kuti ndimupempherere iye koma anakumbukira kuti panali kuti pamene awiri kapena atatu asonkhana mudzina langa pamenepo ine ndili pakati pawo ndipo bamboyo anasupula zala zake kuyesa kuti alowetse zala zake mkamwa ya mnyamata wang'onoyo kuti ayitsegule iyo ndipo iwo anabwera pansi ndi kuyamba kupempherera mnyamata wang'onoyo ndipo iye anabwerera kumoyo kachiwiri zinali zoona izo mbale Blair m'modzi wa abale athu wokhulupirira kuno oh mnyamata wang'onoyo ali pano chabwino tikuthokoza ambuye izi nzabwino ife tikanakonda kuti inu muyimirire mnyamata wang'ono tsopano ife tikuthokoza wokondedwa ambuye chifukwa cha ichi awo ndi abambo ake a mnyamata wang'onoyo ndinu bamboyo uko mkulondola ndipo apa ndi mbale Richard Blair mulungu wathu ali wokhoza kuchita chilichonse inde bwana iye analonjeza izo ife tili kukhala mukukhalapo kwa uzimu kwa wamkulu wa ulemerero atate akumwamba ndipo zinthu zonse zimene ife ndizoteka ngati ife titangokhulupirira izo. Mukuona chimenezo zimachita, chimene chinalipira kuti moyo wa bamboyo ukhulupirire izo, anapulumutsa mnyamata wake wang'ono. Tsono Mulungu anali nawo antchito ake okhulupirika kumeneko ku Mbale Blair ndiwo kuti apempherere mnyamata wang'onoyo pamene iye anali muchikhaliro chimenecho. Inde, pamene chilichonse chichitika, kumbukirani, inu muli wana a Mulungu wamoyo. Paliponse awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, pamenepo ine ndilipo. Ndipo kachiwiri zinalembedwa, iye ali thandizo lopezekeratu mu nthawi ya vuto. Bongari apo panalikonse vuto, linali mnyamata wang'onoyo atagona poteropo, atafa pansi ndi mphamvu ya magetsi imene inadutsira kupyola mwa iye. Potero ife tili kuthokoza Mulungu mmawa uno ndi mitima yathu yonse chifukwa cha izi, chifukwa cha zinthu izi zimene iye watichitira ife. Mulungu adalitsa amunawo okhulupirika nawonso mu nthawi ya ngozi, ndiyo nthawi yoyang'ana kwa Mulungu. Ndipo kuyang'ana kwa iye ndi kukhala pa ubwenzi ndi iye kusanafike kutsimidwako. Ife tikudziwa izi, ngati ife tikhala ndi ubwenzi ndi Mulungu, ife tikhoza kumupempha iye chilichonse monga mmene inu mukanachitira ndi nzanu wina aliyense. Ndipo iye ndi thandizo lopezekeratu mu nthawi ya vuto. Ine ndinangokumana naye pa nsewu dzulo, mlongo wa mʼbale John Martin. Ine ndinali wina wake anali atandiyimitsa ine pa nsewu, ndipo wina anadutsa ndi kugwedeza dzanja lawo. Pobwerera kwawo ine mukudziwa, iwe umawaona wanthu paliponse akuima namapatsana chanza ndi zina zotero. Ndipo dona uyu ine ndikukumbukira, iwe anandiitana ine posachedwapa kumene wina anamugunda iye mbuyo mugalimoto naphulisa msana wake ndi zonse mmwamba ndi pansi. Iye anali wakuti apuwala moyo wake wonse. Iye wakhala mu msonkhano mmawa uno kusangalala ndi kukhalapo kwa Mulungu. Ine ndinali chabe kulankhula ndi iye muchipinda, ine ndikufuna ndipemphere naye iye kachiwiri. Ndipo iye anali, iye ali pano pena pake, ine ndikuganiza sakanatha kubwerera mkati. Koma apa ndithudi iye wakhala pomwe apa ndi ife uko nkulondola. Mungayime inu kwa miniti chabe mlongo kuti anthu akhoze. Ndi uyu dona dotolo ananena masiku pang'ono apitawo sadzayendanso msana wophulika ndi chilichonse kuchokera mu chophwanyika. Ndipo apo iye wayima wamphumphu. Mukudziwa Baibulo linati ndipo iwo sakanakhoza kunena kanthu motsutsa icho, chifukwa mnyamatayo anaye atayima pakati pa iwo uko nkulondola. Apa pali mnyamata wang'ono wabweretsedwa kuchokera kwa akufa, ndipo apa pali mkazi wa msana wophulitsidwa akuyimirira pakati pa ife. Izi zongochitika kumene. Kotero iye ali yemweyo dzulo, lero ndi nthawi zonse. Lidalitsike dzina la Ambuye. Tikhale wokondwa chotani ife kumakhala moyo tsopano mukukhalapo kwake, ndi kumadziwa kuti iye ali thandizo ili lopezekeratu mu nthawi ya vuto. Ndakondwa kumuona Mbale Vero, Mbale Martin, ambiri mawu uno. Ambuye akudalitseni inu abale molemerera. Tsopano ndi ine ndikudziwa kuti simukuzizilira kwambiri muno ndi gulu lonseri. Komabe pamene ine ndimachoka ku Tucson tsiku linalo kunali pafupi 100 ndi 9 kapena asanu. Ndipo pafupi pakati pa usiku kunali 93 mphambu atatu. Ndipo kotero apa zikumverera bwino kwa ine. Ndipo kupaka iwo amati kunali 100 ndi 90 lachisanu lake ife tisanachoke. Ndipo ine mukhoza kuganiza momwe kunatenthera chifukwa umo ndi mchipululu. Ndipo tsopano masabata atatu otsatirawa, lero pa 15, ine ndikukhulupirira nkulondoloko kapena 18, ndi pa 28, ndi pa August 1 nkulondoloko, August pa 25, pa 18, 25, ndi pa 1, kudzakhala misonkhano kukachisi. Musati inu mukudziwa kutulusa zambiri za izo kunja, chifukwa inu mukuona ife sitingakhoze kutenga chimene chili mkati, chimene chili apa tsopano katimu. Inu mukudziwa ndipo zimangoyipabe mungobweranso ngati inu mungati. Ndiyeno ine ndili pano kuti ndiwasonkhanise matrasti palimodzi. Ine ndikukhala ngati ndikufowoketsedwa ndi zonse izi zomandikaniza ine malo akuti tichitiremo msonkhano pamene ine ndikumverera kutsogozedwa kuti titero. Kodwera ine ndikuganiza kuti ndifunsa ngati ife sitingakhoze kupeza chihema chathu ndikumachiyimika ndikumangokhala pamenepo inu mukudziwa kungopita uko mubwalo la mpira kapena kunja munda ndikumachisunthira ito malo ndi malo monga momwe ambuye angamatitsogolere ndipo ine ndikumvelera kuti ndi zimene iye atadzachite inu mukudziwa kuti pali masomphenya onenedwa za izo ndipo ine ndikuganiza ndi chifukwa chake izi zikuchitika sopanani mukudziwa nthawi zambiri ife timaganiza kuti ndi zoyipa chifukwa zinthu zina zikuchitika koma inu mukudziwa izo zikhoza kukhala mulungu mwaona kukutsogolerani inu mu zinthu izi pamene iye ananena ichi iye adzachichita icho mausiku angapo apitawo ambira inu patangotsala pafupi mwezi zisanapite ku africa ambira inu mwina muli nayo tepi ainu amene mumatenga matepi pa kusankha mkwatibwi inalalikidwa mu california maamini ti pang'ono otsiriza atepiyo ine sindikukumbukira zakukhala konse pamenepo koma mzimu wa ambuye unalowa mwanjira yoteroyo ine ndinakhala ndikuwadzudzula iwo momwe iwo ankakhalira moyo ndikumachitira ndipo uthenga utatha kulalikidwa ndikuonetseredwa pamaso pawo kwambiri ndipo zonse mwadzidzidzi mzimu woyera unalangula ndikunena kaperenawo mwaona mzinda umene umadzitcha wokha dzina la angelo ndiwo Los Angeles iwe wakwezedwa kufika kumwamba koma utsitsidwira pansi ku gehena mukuona ndiyeno zikatha izi bwanji ine ndinali kunja ndipo mbale Mosley ndi Bile anali ndi ine ndipo iwo anati anabwelera ndikuyang'ana ndipo pansi ponse panalipo dzaza ndi wanthu atumiki akulira ndipo ine ndinapita ndikukapeza lemba ine ndinati pali china chake cha izo mu baibulo ndipo anali yesu akudzudzula kaperenawo mizinda yonse iyo ya mphepete mwa nyanja yomwe iye anayendako chifukwa iye anati kaperenawo iwe wakwezedwa kufikira kumwamba udzatsitsidwa kufikira ku gehena iye anati pakuti ngati ntchito zikanachitidwa mu sodomu ndi gomora zimene zachitidwa mwa iwe ukadakhala uli chiyimire lero ndipo pa nthawi imeneyo sodomu ndi gomora anali pansi pa nyanja ndipo zitachitika kumene izo mwina zakazana kapena china chake udzachitika ulosi wa yesu kapenawo mzinda wokhawa wa mphepete mwa nyanja umene iye anawuyendera chivomezi chinawumiza iwo mu nyanja ndipo inu mukudziwa kuti ilo linali yankho lolunjika kwa California kwa Los Angeles ndiyeno mu Tucson tsiku lina ine nditangobwererako chivomezi chachikulu chinali chitachitika kumeneko ndipo asayansi anali pa television kujambula izo zinali mumapepala kuti nthaka tsiku lina inagawanika kuchokera ku zilumba za Aleutian kapena kuchokera ku Alaska kuzungulira ku zilumba za Aleutian pafupi miles mazana awiri kulowa mu nyanja kubwerera mkati ku San Diego chinapita mozungulira Los Angeles ndikutulukira ku San Diego ndipo chinang'amba mainchesi angapo nyumba zagwera pansi mahotero agwera mkati ndipo asayansi pagulu ili anali anafunsidwa anati chabwino iyo ikhoza kudzagwera mkati tsiku lina anati ikhoza idzatero po iye anagwisa ntchito mayina azasayansi mmene chiphala cha ndi zimene zapangisa zivomezi konseku kuzungulira ku San Diego mpaka na m'musi uko akhala ali malo amphakowo ndipo tsopano yonse yayamba kugumukira mkati ngati mtenga kugwera mkati ndipo tsopano changokhala ching'alu ndipo chinang'ambika danga mainchesi angapo iwo angakhoza kutenga chopimira ndi chinthu ndikumatsatira ng'aluwo kumawujambula iwo ndikuwona kumene iwo unali ndipo iyo inalekana mainchesi angapo ochuluka mwina mainchesi awiri kapena atatu tsiku lina kachiwiri ulosiwo utaperekedwa kumene ndipo iwo amene amafunsa wa sayansiyo anati chabwino mwina izo sizichitika mu mbado wathu iye anati izo zikhoza kuchitika mu maminiti asanu kapena mzaka zisanu koma iyo idzagwera mkati akazi a Simpson ine sindikuganiza kuti iwo ali ndi ife lero kapena ine ndikuona mbale Fred akhala apa koma ine sindikudziwa kumene akazi a Simpson ali iwo anapita kukatenga ulosi umene ine ndinapanga pafupi 1935 kapena china chake monga icho ndipo anati nthawi idzafika zinalembedwa mu buku pena pake kuti nyanja idzakhala ikulira pa njira yake mpaka ku chipululu yang'anani chimene chidzachitike ngati zikwi za mailosi mozungulira zidzagwere pansi muchipala cha dziko lapansi ndi kugwera mkati padzakhala akufa mamiliyoni pa nthawi imodzi ndipo icho chidzapangisa mafunde akulu chotero kumbukirani kufikira mu nyanja ya Saltoni ndi mapazi zana kapena mazana awiri kufupika kwake kuposa ndipo lekezera kukwera kwa nyanja madzi amene wamwina adzafika mpaka ku Tucson ndi mafunde akuluwo akubwera mpaka kumeneko ndipo nyanja idzakhala ikulira pa njira yake mpaka ku chipululu fuko akusweka Israeli akuuka zizindikiro zomwe aneneli athu analosera masiku a mitundu akwanira ndizoopsa zachuluka bwerani omwazika kwanu ife tili mu nthawi yotsiriza tsopano ambuye akudalitseni inu molemerera ine ndinangoyamba pa izo kuyiwala za nthawi ife tilowerera mwamsanga mwamsanga ndithu kulowa mu muyaya chonchobe ndipo tsopano mu mariko woyera mutu wa 7 ndi ndime ya 7 kuti tibweretse mutu kwa phunziro ili limene lawerengedwa kumene mu mbiri woyamba 13 kuti tipange mutu kwa ili ine ndikufuna mariko
7:7
mwachabe iwo amandipembeza ine kuphunzitsa ngati chiphunziso malangizo a wanthu tsopano ine sindidziwa kanthu koma uthenga umene ambuye andipatsa ine ndipo ndizo zonse ine ndikhoza kulankhulapo ndipo tsopano ine ndilankhula pa phunziro mawa uno limene ine ndinaganiza kuti likhala labwino ndipo usiku uno ine ndikufuna kulankhula pa chakudya mu nthawi yake ngati ambuye alola chakudya cha uzimu mu nthawi yake ndi mmene tingachilandirire icho tsopano mawa uno kuyesa kuti umuchitire mulungu ntchito mopanda kukhala chifuniro cha mulungu mulungu ali wochita mwayekha ndipo ife tikuona apa chimene davide anachita mukuwerenga kwa lemba kwa mbiri woyamba
13
ndipo iye anali zolinga zake zinali zabwino koma mulungu samatipatsa ife mphoto pa zolinga zabwino pali njira imodzi yokha yotumikira mulungu ndiyo pakuchita chifuniro chake pakulamula kwake ndipo mulungu pokhala wochita mwayekha palibe mmodzi aliyense kuti amuwuze iye choti achite kapena momwe angachitire icho iye amachita icho mwanjira iye amadziwa njira yolondola yochitira icho ndipo izo zimandipangitsa ine kumverera bwino ndipo izo zinayenera kutipangitsa tonse ife kumverera bwino ndipo ine ndikutsimikiza zimatero pakuti wina akanakonda icho chikanabwera mwa njira iyo ndi wina kukhala nacho icho chikupita njira iyo ndi wina njira ina koma chinthu chimodzi chopambana kachiwiri cha mulungu iye sanatisiye ife wopanda kudziwa chimene chili choonadi ndi mmene tingachitire icho iye sakanakhala wachilungamo kutilanga ife pochita china chake chimene ife simachidziwa mmene chikanachitidwira ndiyeno kutileka ife kuti tipunthwire mu china chake iye sali mulungu wa mtundu umenewo iye ali mulungu amene amalankhula liwu ndi kuyembekezera wana ake kuti alikhulupirire ilo ndipo chotero iye amadziwa chimene chili chabwino kwambiri ndi kuti adzachichita liti ndi momwe angachichitire icho tinawo malingaliro athu pa icho koma iye amadziwa ndiyeno ngati iye anakhazikisa kachitidwe kachimene iye ati akachite ndipo nkusatiuza ife chimene chiti chidzachitike ndi mmene chiti chidzachitikire ndiye ife nkupunthwa pa icho tikanadza lungamitsidwa mu zopunthwa zathu kapena kuyesera kuchita china chake mmodzi aliyense akanadza lungamitsidwa koma pali njira imodzi yokha ndipo iyo ali mawu ake ndipo chinthu china davide apa ife tikuona kuti mu mtima mwake iye ankafuna kuchita chinthu china chimene chinali chabwino iye analibe cholinga choyipa kapena zofuna zoyipa koma nyumba kapena likasa la ambuye linali kutali ndi wanthu mboya ankafuna kulibweretsa likasa la Mulungu kubwerera ku malo ake kotero anthu akanamakhoza kufunsira Mulungu za zinthu zimene iwo ankafuna malomo mongololera kuti izo zipite ife bwanji ngati mbale player ndi bambo ake anyamata wang'ono uyu akananena chabwino izi nzoipa kwambiri mwana wangovulazidwa waphedwa ine ndikuganiza china chake basi chimene chinachitika koma iwo anapita mwansanga kwa Mulungu bwanji ngati dona wang'ono ndi mwamuna wake mtumiki wa uthenga pa usiku angapo apitawo kapena masiku pamene dona wang'ono uyo anali ndi msana wophulika uja yemwe anangoima adotolo anati iye adzakhala wolumala moyo wake wonse bwanji ngati mwamunayo ndi iye akanati chabwino wokondedwa ife tingodzitonthoza tokha kwa izo koma mwansanga iwo anachitapo china chake pa icho iwo anapita kwa Mulungu ndi zinthu zingati mu Baibulo zimene ife tikanafanizirapo zamomwe anthu akakhala mvuto amapita kwa Mulungu chabwino ndiye mu masiku amenewo iwo anali ndi malo amodzi okha okumanirana pamene iwo amakhoza kukumana naye Mulungu ndipo awa anali palikasa pansi pa magazi iwo malo okhawo wokumaniranapo panobe pansi pa magazi mpando wachifundo unkawazidwa kuti ukapereke chifukwa cha wopembedza kapena wopemba pamene iye abwera kudzapemba pempho kwa Mulungu ndipo Mulungu anali nacho chizolowezi chapadera njira imene iwe unati upitireko nayonso ya zimenezo ndipo iye sakanadzalola china chilichonse iye sakanadzalola kachitidwe kena kalikonse njira yokhayo imene iye anakhazikitsira izo posachedwapa ine ndinalalikira kumene pa uthenga ambira inu mukudziwa za iwo kuti malo amodzi okha operekedwa amene Mulungu amakumana naye wopembedza malo amene iye anati ine ndidzayikapo dzina langa ngati ife tingaupeze mpingo umene iye anayikapo dzina lake mmenemo ndiye ife tawapeza malowo iye anati ine sindidzakudalitsani inu mu zipata zonse zipata zokhazo zimene ine ndayikapo dzina langa ine ndidzalika ilo mu malo amodzi ndipo inu muyenera kukakumana nane ine pamenepo ndipo ndiwo malo okhawo ine ndidzakumane nanu inu oipe ndinapeza kupyolerapo pamene iye anayika dzina lake ndipo ndiwo malo okhawo amene iye amakumana naye wopembedza ndipo dzina lake linali Yesu Khristu dzina la Mulungu ndi Yesu Khristu. Yesu anati ine ndadza mu dzina la Atate wanga. Mwana aliyense amadza mu dzina la Atate wake. Ndipo iye anadza mu dzina la Atate, ndipo palibe dzina lina pansi pa dzambo lapatsidwa pakati pa anthu, kaya litchulidwa Methodist, Baptist, Presbyterian, mpingo wa Khristu, tilichonse chimene chingachitidwe, pali malo amodzi okha omwe Mulungu amakumaniranapo ndi munthu, ndipo ndiwo pamene iye ali mwa Yesu Khristu. Malo okhawo. Ndipo zinthu zakale zonse zimbuyomu pansi pa chipangano chakale zinkayimira chimenecho. Ine ndikufuna inu muzimvetse izi bwinobwino tsopano ili ndi phunziro la Sunday School ine ndili ndi malemba wena ndi zolemba ndalembapo ine ndimaganiza kuti izi zikanakuthandizani inu kuti mumvetse pakuti zinthu zonse zakale zimachitika kuti zikhale zitsanzo kwa ife tsopano ife tikupeza kuti Mulungu anali nayo njira yochitira zinthu koma Davide pakukhala anangodalitsidwa ndi Mulungu monga iye anali ndikukhala mfumu iye anangoganiza kuti akanamchitira china chake Mulungu basi chonchobe ndipo iye sanapite nazo izo mwa njira yoyenera ife tikuzindikira Mulungu amawulula mawu ake mu nyengo yokonzedweratu ya iye mwini tsopano Martin Luther akanadziwa bwanji uthenga wa lero akanadziwa bwanji a Presbyteria akanakhoza bwanji Martin kapena ampingo wa Katolika kudziwa uthenga wa Martin Luther akanadziwa bwanji John Wesley uthenga wa Luther akanadziwa bwanji Wesley uthenga wa Chipentekoste kapena Chipentekosite akanadziwa bwanji uthenga uwu mukuona iye amawulula iwo mu nyengo zake chifukwa iwo uli mbewu ko pamene iyo ikukula ndi kumakwima iye amadziwulula yekha monga kutentha kwa dzuwa kuti ikutsegule pamene lili la nthete lilaling'ono limatulusa izo kuchokera mu nthaka mbewu Tenako limapatsa izo masamba ake umlingo wina wa dzuwa. Dzuwa lode ndalingape iyo ngati iyo ili mbewu yakucha kapena nthawi yakucha. Olero iye amasindasinda dzuwalo ndi kumasindaso chilengedwe kuti zigwirizane ndi mawu ake. Iye amausunda mpingo wokonzedwe latu mkwatibwi kuti agwirizane nayo nyengo imene iwo akukhalamo. Ngakhale chilengedwe chimene chikutiwuza ife lero pamene ife tikuona mafuko akusweka nthaka kulowa pansi cholembedwa chili pa khoma. Petikuona mpingo ndi zikhalidwe zomwe iwo ulimo. Petikuona mkwatibwi ndi zikhalidwe iye alimo. Ndipo ife tikudziwa mwachilengedwe kuti mpingo kukonzekera kupita. Ndi nthawi yotani ya ulemerero. Ndi nthawi imene aneneri wonse ankayembekezera kuyiona ola lino. Tsopano iye amawulula mawu ake kokha mu nyengo yake. Martin Luther ankawerenga Baibulo lomweli ife tinawerenga. Wesley anawerenga Baibulo lomwelo, Martin Luther anawerenga. Achipentekoste anawerenga Baibulo lomweli ife tikuwerengali. Yesu anawerenga Baibulo lomwelo limene Afarisi ankawerenga. Koma iwo anali Yesu akusunga chimanga mu stage yoyambirira. Pamene icho chinali kucha iwo akulephera kuona ola lawo. Tsopano Davide wachita chinthu chomwecho apa. Mulungu amawulula mawu awa mu nyengo ndi kwa amene iye wamusankha kuti awawululireko iwo. Mulungu amasankha amene iye amamuwululira iwo. Iye anasankha izo maziko a dziko asanakhazikitsidwe. Zochita zake zonse zinadziwidwiratu ndi iye zobisika kwa munthu. Iye amangodziwulula izo mmene iye angafunire. Ndi nyengo yosangidwa yake, munthu wosangidwa wake. Ndipo iye sanasankhepo gulu kapena gawo, ndi munthu wosangidwa mmene iye amachitira izi. Ndani amene angayerekeze kumukonza iye? Ndikunena tsopano Ambuye, inu munalakwisa pomuyika munthu uyu mu utumiki. Munthu uyu sakhulupirira monga ife timakhulupirira. Ndani angamuze Mulungu kuti iye ndi wolakwa mu ichi? Chidzatengera wina wamakhalidwe opusa pang'ono kuposa momwe ine ndili kuti akamuze iye zimenezo. Iye amadziwa chimene iye akuchita. Iye amadziwa woti amusankhe ndi woti asamusankhe. Choti achite ndi nthawi yochitira icho. Zibeka anthu ka ife tikuganizira modani kuti munthu wakuti ali woyenera kuchita ntchito ina yake. Mulungu amadziwa yemwe ali woyenera kwa nthawiyo ndi nyengo kapena nthawi ndiponso nthawi yoyenera kuchitira icho. Ndipo weniweni mkhristu woona, weniweni wokhulupirira woona mwa Mulungu amayembekezera pa Ambuye kwa zinthu izi. Yembekezerani pa utumiki wanu. Ngati inu mukumvelera kuitana, mukhale otsimikiza kuti ndi Mulungu. Mukhale otsimikiza kuti nzolondola. Mukhale otsimikizira kuti zili mu nthawi yake ya zimene inu mukunena. Baibulo linati iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo. Iwo adzakwera pamwamba ndi mapiko ngati mphungu. Iwo adzathamanga ndipo satopa. Ngati iwo ayenda, iwo sadzafowoka. Zindikirani, Davide, mfumu ya Israeli, adadzozedwa kumene. Samueli anatsanulira mafuta pa iye, ndipo iye anasankhidwa ndi Mulungu kuti akhale mfumu ya Israeli. Ndipo Davide anapeza vumbulutso ili kuti abwelese likasa la Ambuye mpaka ku mzinda wa Davide. Tsopano apa palibe kanthu kolakwika, koma inu mukuona Davide anapita pa izi molakwika. Tsopano zikuoneka monga ngati kuti munthu wonga chotero akanapeza vumbulutso, munthu wamkulu ngati mfumu yosankhidwa ndi Mulungu, mfumu yayikulu imene inakhalapo pa dziko lapansi kunja kwa Khristu. Ine ndikuganiza anali Davide chifukwa Khristu ndi mwana wa Davide. Tsopano munthu wamkulu kwambiri wodzozedwa mwaposachedwapa akubwera kuchokera mkukhalapo kumene kwa Mulungu. anapeza vumbuluso lakuti amchitire china chake mulungu ndipo anafuna kumchitira icho mulungu koma vumbulutsolo linali lolakwika tsopano ichi ndi chinthu chachikulu izizichita ndi phunziro lathu yesa kumugwirira mulungu ntchito usanayitanidwe kukayichita iyo zindikirani Davide anapeza vumbulutso ndipo zindikirani sanali mneneri Natani yemwe anapeza vumbulutso anali Davide mfumu yemwe anapeza vumbulutso ngakhalenso kuti Natani anafunsidwa za izo iye sanamufunse konse Natani koma kodi inu munaona apa mumbiri woyamba iye anafunsira akapita wa zikwi akapita wa mazana iye sanafunsire Natani iye anafunsira wanthu ndipo iye anafunsiranso ansembe ndi azamulungu atsiku limenelo alembi ndi azamulungu Davide anafunsira poyamba ananena ngati ili lili la mulungu yeni ife tipite uko ndipo tikabweretse likasa la pangano la mulungu wathu fika mu mzindawo ndipo tiyeni ife tikafunsire kwa mulungu ife tisanachite zinthu koma anati mumasiku a saulo iwo analeka kufunsira kwa mulungu mwali likasa urimu tumimu iwo anasiya kuchita izo Davide anati tsopano tiyeni tibwerere kwa mulungu tonsa ife tiyeni tibwerere kwa chinthu choyenera tiyeni tipite kumunsi ndipo tikatenge likasa ndi kulibweretsa ilo kuno bweretsa kukhalapo kwa mulungu mwakulamula kwina kulowa mu mzinda tiyeni tikhale ndi chidzidzimuso tiyeni tiwabweza anthu mbuyo koma iye anapeza mvumbuluso limene limaoneka ngati labwino koma sichinali chifuniro cha mulungu m'malo mofunsira kwa gwero kumene iye akanayenera kufunsirako iye anafunsira akapitawo wake chifukwa iye anali atakhala kumene mfumu ndipo iye anathatira mzerewuwo kwa kuganiza kuti akapitawo wake akulu ndi anthu ake apamwamba ndiye iye anapita mu mpingo mwa dzina ndipo anafunsira ngati iwo akanakhala ndi chidzidzimutso ansembe alembi akapitawo a zikwi akapitawo amazana ndipo iye anafunsira iwo kodi ichi chinali chifuniro cha ambuye ndipo iwo anati icho chinali koma inu mukuona iye analephera kufunsa gwero lenileni limene mulungu nthawi zonse amagwiriramo ntchito maona iye analephera kutenga ilo tsopano cholinga chake chinali chabwino chofuna chake chinali chabwino chokhumba chake chinali chabwino ndipo kubweretsa chidzidzimuso mu mzindawo kuwabwezera wanthu kwa mulungu koma iye sanafunsire konse mwa njira imene mulungu anamuwuzira iye kuti azichitira izo mukuona ngakhale anthu onse anavomereza ndi ansembe ndi kuti mfumu imalondola iwo ankafuna kuti likasa libwerere mu mzinda tsopano iwo ankafuna kukhalapo kwa mulungu iwo ankafuna chidzidzimutso koma mulungu anali asanalonjeze kuwulula mawu ake mu nyengo yake kwa wanthu iye sanalonjeze kuwulula iwo kwa mfumu mu nyengo mulungu sasintha mpangono pomwe iye sanalonjeze kuchita icho zilibeka ndukaya modzipereka chotani ndi zolinga zabwino zotani ndi zikhumbo zabwino zotani ndi mmene anthu akufunira zinthu izo ndi kuona kusowa kwa icho pali chifuniro cha mulungu choyenera kuchitidwa pa zinthu izi ndi chimene ine ndikufuna kukhomererapo mothinitsa pakuti ine ndikufuna kuchita izi kuti inu muchione icho ngati mzimu wa mulungu ukukhala mwa inu ndipo ndicho chifukwa chake ine ndikutenga nthawi yayitali apa osati kutenga nthawi ya inu anthu pa lamya ndi zolumikiza koma ine ndikufuna inu muchione ichi ngati inu nthawi ikutherani ndiye mupeze tepi kuti kumeneko zilibe kanthu kaya zili zofunika chotani mochuluka bwanji aliyense avomereza kuti zikusoweka mochuluka bwanji kuti icho chili choonadi pakadali apabe chinthu chimodzi choti tifufuze kodi icho ndi chifuniro cha mulungu Tsopano Mulungu sanalonjeze konse kuti iye akanadzaulula zinsisi zake kwa mafumu ake, iye adzaululira zinsisi zake kwa anthu ake. China chake chofanana ndi nthawi ya Mikaya, mwana wa Imla, pamene pali kusiya osati phunziro koma nthawi ina kuti tibweretsemo ichi ndi kuchipanga icho kukhala choona kwa inu, chenicheni kwa inu, kotera kuti inu musachiphonye icho. Kunali mumasiku a Mikaya, iye anali munthu wosauka, ndipo iye analinso kuchokera ku banja losauka.
But Ahab, king of Israel, as a
Woma Ahab, mfumu ya Israeli, monga fuko lokhala pansi pa Mulungu,
he had set aside a school and had brought up.
Iye anali atayika pambali sukulu ndipo anali atabweretsa osankhidwa, aneneri osankhidwa ndi dzanja, ndipo anali nawo mazana anayi a iwo mu sukulu, ndipo iwo anali anthu otchuka. Iwo sanali chabe aneneri abodza, iwo anali aneneri a Chihebri, amuna weniweni. Ndipo iwo anafunsira kwa Ambuye mwa amunawa,
ndipo
iwo analosera. Koma inu mukuona pamene chionetselo chenicheni chinafika, iwo anali aliyense kunja kwa mawu a Mulungu ndi chifuniro. Pakuti Yehosafati anabwera kumusi kuchokera ku Yerusalemu kudzakumana ndi mfumu Ahabu. Ndipo iwo anayika pa zovala zawo ndi kukhazika panja mu zipata za njira, ndipo anawabweretsa aneneri kwa iwo. Poyamba Ahabu anati, ife tili nawo malo kuno ku Ramoth Giliyadi amene makamaka ali wathu. Tsopano zimenezo ndi pakuti atero Ambuye. Yoswa anawagawira ilo anthu ndi kulipereka ilo kwa iwo, koma Afilisiti anali atalilanda ilo. Ndipo anali kuno anatha kusowa chakudya, ndipo ife tilibe malo okwanira kuti tilimepo chakudya. Ndipo adani wathu Afilisiti akudyesa ana wawo achikunja kuchokera pa nthaka imene Yehova Mulungu analipasa ife. Izo nzolunjika kwambiri. Ndipo anati, kuno ife wanthu a Mulungu tikukhala kuno ndi wana athu osowa, ndipo adani athu akudyesa nawo pa nthaka imene Mulungu anatiyitanira ife kuchokera ku Igupto ndi kuyipereka iyo kwa ife. Zimenezo zikanamutsa wa za Mulungu, si choncho? Iye anati, kodi ife tipite ndi kukatenga malo athu amene Mulungu anawapereka kwa ife? Yehosafati anati, inde, ine ndidzakuthandiza iwe. Ife ndife abale. Inu muli mu Yuda, ndipo ine ndili mu Yerusalemu. Kapena kodi izo zinali mosemphanitsa? Ine ndikukhulupirira ayi, uko nkulondola. Ine ndikuganiza zili Yehosafati. Komabe Yehosafati anali munthu wabwino, mfumu, munthu wolungama amene ankawakonda Ambuye. Ahabu anali wokhulupirira, wofunda. Kodi iwo anawabweretsa iwo kumusiko, ndipo Yehosafati anati, mverani, tiyeni ife tifunsire kwa Ambuye poyamba, ife tinayenera kufufuza za izi. Kuona ngati Davide akanachita chimene Yehosafati anachita, iye anati, tisachite ife izo kodi? Ndipo mwansanga pokhala mu Israeli, Ahabu anati, ndithudi. Ine ndili nawo mazana anayi a Chihebri, monga ife tili anenera a Chihebri a bungwe lathu lomwe, ndipo ine ndikafunsira iwo, iwo ali aneneri. Tsopano inu mukuona, basi inu mukuti izo zikundipunthwisa ine mʼbale Branham. Mneneri, oyeya, analipo mmodzi mu nthawi ya Yeremiya yemwe anati iwo akakhala kumeneko zaka ziwiri zokha. Ambuye anamuwuza Yeremiya 70. Nayika goli kuzungulira pa khosi lake, ndipo mneneriyo analithyola ilo Hananiya. Koma inu mukudziwa chimene chinachitika kwa iye. Oyeya. Inu muyenera kukhala ndi mawu. Kotero aneneri awo anabwera ananenera ndi kunena, pitani uko, Ambuye ali nanu inu. Ndipo mmodzi wa iwo, ine ndikukhulupirira, ndayiwala dzina lake tsopano, mfumu Zedekiya, ine ndikukhulupirira. Anati, iye anayika nyanga ziwiri zachitsulo, ndipo anati, pakuti atero Ambuye mwa ichi Sabana mundu amene anali wodzipeleka. Inu mukagangira adani anu kuwabwezera kumayibwa kwawo ndi kutenga zimene zili za Mulungu zapasidwa kwa inu. Nesinukubya kuti iye anali wonyenga, nendikubya kuti iye anali munthu wabwino, nendikubya kuti aneneli onsewa anali. Inu mukuti aneneli inde. Kumbukirani, munthu yemweyo amene anafuna kupha Yesu Khristu analosera, chifukwa uwo unali udindo wake. Iye anali mkulu wa ansembe chaka chimenecho. Ndipo pokhala kuti iye anali ndi udindo umenewo, ndipo anagwirizira udindo umenewo, mzimu wa Mulungu unadza kwa iye. Izo sizinatanthauza kuti iye anapulumutsidwa kapena chilichonse zakutero. Ndipo iye analosera Kayafa chifukwa unali udindo wake umene unachita ichi. Ndipo aneneli awa pokhala aneneli a udindo wa mneneli analosera. Ndipo mzimu wa Mulungu unadza pa iwo amuna okhala ndi mphaso za mzimu. Ine ndikuzindikira kuti ndikulangula kwa 50 mbambo asanu ndi anayi kwa zana la achipentekosite. Koma munthu nthawi zambiri munthu Mulungu akhoza kuchita nawo iwo kuwapatsa iwo mphamvu ndipo anthu amangofinya anthu awa ngati iwo sanayitanidwe mwangwiro ndi kutumidwa ndi Mulungu. Iye adzampangisa mwamuna uyo kapena mkazi kunena china chake chimene sitili chifuniro chake chifukwa anthu amawakakamiza iwo kuchita icho. Momwe ine ndinachita kumupezera mbusa wathu yemwe wang'ono apa pa izo kunja kuno mutchire mmawa wina pafupi 3 o'clock mmawa anati pita ukamuuze mbale nevo. Ine ndinabwera kwa inu sinatero ine mbale nevo. Aliyense mbale nevo nenelani pa ine ndiuzeni ine izi kapena izo mukuona. Inu mukanampangisa iye kunena zinthu ndiye zimene sikanazachitika. Iwo amene ayembekezera kuti apeze chimene Ambuye akufuna kuchita. Kotero anthu awa anayangana pa icho mwa mphamvu yachibadwa ndi la kwa ife. Koma inu mukuona iwo sanapeze mawu ndi chifuniro cha Mulungu. Ndiye Mikaya anabwera kumusi ndipo iye anali ndi masomphenya. Iye anafufuza poyamba inu mwazindikira anati dikirani mundipatse ine usiku uno mundilola ine ndifufuze ndipo mawa mwina ine ndikoza kudzakuyankhani. Yesu anangothamangira pakuti atero Ambuye monga mogwirizana ndi aneneli ena aja. Iye anati ine ndidzalangula chokhacho chimene Mulungu anena. Ndipo tsiku lotsatiralo ife tikupeza kuti Mulungu anamuza iye chimene chiti chikanachitika. Ndipo chinali mwamtheradi chosiyana kwa zawenawo. Sukulu yonse inali yosiyana. Ndipo ngakhale mmodzi wa iwo anayenda ndi kukamumenya iye kumaso chifukwa cha ichi. Koma onani iye anayembekezera. Ndipo pamene iye anachita icho iye anafanizisa uneneli wake masombenya ake ndi mawu olembedwa ndipo anali ogwirizana ndi mawu. Pamene wina anena kuti iwo ali ndi vumbuluso kuti azibatiza wanthu mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera izo ndi zosiyana ndi mawu. Palibe ngakhale mmodzi wa iwo anachitapo. Pamene iwo anena icho ife tima ndipo ichi icho ndi chinacho ndi zina zotero izo ndi zosiyana ndi mawu. Pamene iwo anena kuti iwo sakhulupirira mbewu ya serpenti izo nzosiyana ndi mawu. Zinthu zina zonse izi ndi zosiyana ndi mawu zimayenera kukhala ndi mawu ndiponso pa nyengo yake. Tsopano ngati Davide akanachita chokhacho ikasalinali kubwera koma osati pa nthawi imeneyo nalibe malo a ilo. Zindikirani tsopano pamene iwo anapita kumusi kukatenga likasa apa mwamba wonse anati ndicho chinthu choyenera kuchita Davide ulemelero kwa Mulungu ife tikusowa chitsitsimutso. Iyo inali pentekoste yeniyeni lero baptist presbyteria. Davide ndinu mfumu yathu inu nonse akapitawo wakuti ndi akuti ndi ameja akuti ndi akuti ndi genero wakuti ndi wakuti adzakhala pa msonkhano wathu chifukwa iwo akuti ndicho basi chinthu choyenera kuchita. Davide iwe uli nalo dziko lonse ndi iwe dila lili mvuto lelo. Ine sindikufuna dziko ine ndikufuna Mulungu ngati palibe wina aliyense angaime. Davide anali nawo akapitawo wonse. Iye anali nacho chiyanjano ndi mphamvu ya ankhondo. Iye anali ndi chiyanjano ndi zipembedzo zonse ndi wonse asa Mulungu ndi wonse aliyense anagwirizana naye iye. Chomwe chonse anachita Ahabu ndi wenawo mulemba. Koma iye analibe Mulungu. Chifukwa iye analikunja kwa chifuniro cha Mulungu. Ndi kuyembekeza kuti ife tikumvetsa izi. Zinigani iwo anachita chinthu chilichonse cha chipembedzo chimene iwo akanachichita. Iwo mwina anayika zolengeza ndi chilichonse chitsitsimuso chachikulu ndingasa libweretsedwanso. Ife tikakhala ndi chitsitsimuso. Ife tikachita izi. Zinigirani, iye anatumiza woyimba. Iye anatumiza anthu ali ndi azeze ndi malipenga. Ndipo iwo anachita chinthu chilichonse cha chipembedzo chimene iwo amachidziwa kachitidwe kake. Ndipo komabe Mulungu sanali mwizo. Mwanjira ina, tikuona izi zikubweleza kachiwiri. Sichonde. Iwo anatenga oyimba onse. Iwo anatenga oyimba azeze. Oyimba malipenga. Akazi, amuna, ndi aliyense amene ankayimba. Iwo anawatengera iwo onse kumeneko. Ndipo iwo anapyala mukutengeka kulikonse kwa chipembedzo. Ine sindikufuna kunena ichi, koma ine ndiyenera kuchinena icho. Kotero zili zipembedzo izi lero, achipentekoste ndi onse akupyala mukutengeka konse kwa chipembedzo kwa kuyimba ndi kufula. Zindikirani, Davide anafula ndi mphamvu yake yonse. Ndipo iye anakuwa, ndipo iye analumpha, ndipo iye anapyala mukutengeka konse kwa zipembedzo zimene zikanakhala. Ndipo komabe Mulungu sanali mwizi. Ndipo cholinga chake ndi chofuna chake ndi chilichonse zinali zolondola, koma iye anapita nazo izo njira yolakwika. Mwaona? Iye anachita kayendedwe konse kachipembedzo. Anafula, kuyimba, anali nawo oyimba apadera, okweza mawu apadera. China chilichonse, iwo anapita mu mzimu, iwo anachita chilichonse chimene chinali chachipembedzo. Ndi china chake chonga misonkhano yathu yayikulu ya nthawi yathu ino. Iwo akufunira kulipindulira dziko kwa Khristu. Kulibe chinthu choterocho. Zitsitsimuso zazikulu zokhudza dziko lonse. Zinthu zazikulu zikuchitika. Ngati iwo akanangozindikira dziko limenelo ladutsa, ilo lawonongeka. Koma iwo akumanga misonkhano, mabungwe ndi chilichonse. Koma zotsatira zili monga ngati pafupi zinaliri mu nthawi ya Davide. Sizinagwire ntchito. Ife timapita ndi kukhala ndi chitsitsimuso otchuka wathu. Ena mwa alaliki athu otchuka lero. Iwo amati ali nawo owatembenusa 30,000 mu nthawi ya masabata asanu ndi limodzi. Ndipo pakapita chaka kuchokera pamenepo kubwereranso iwo sangapeze 30,000. Pali china chake cholakwika. Chimenecho chili ndi chinthu chomwecho Davide anachita. Wolemekezeka akulu, anthu otchuka, alaliki otchuka, masukulu otchuka, ulamuliro otchuka. Komabe iwo akufunsira kwa chipembedzo chakale m'malo moyang'ana mu nkhope ya mawu a Mulungu ndikuona pamene nyengo ili. Inu simungakhoze kulima chakudya china chake koma basi nthawi zina za chaka. Tsopano tiyeni ife tione chimene chinachitika. Ngakhale kwawo kutengeka kwawo kwa chipembedzo ndi zinthu zinali zopambana, zolinga zawo zinali zopambana, msonkhano wawo unali wopambana. Kuimba kwawo kunali kopambana, kuvina kwawo kunali kopambana, kufula kwawo kunali kopambana, nyimbo zawo zinali zopambana. Ndipo iwo anali ndi likasa. Ubwino wa likasa ndi wotani popanda Mulungu. Ndi chibokosi chabe cha matabwa, magome awiri a mwala. Zili ngati kutenga mgonero, kubatizidwa. Zimachita ubwino wanji kubatizidwa. Ngati iwe poyamba siunalape, bwino wake ndi wotani kutenga mgonero, kukhala wonyenga. Ngati iwe sukukhala moyo ndi kukhulupirira mawu onse a Mulungu. Kulengako gawo la iwo ndiko osati zina zonsezo za iwo zimasonyeza kuti pali china chake cholakwika. Tsono pamene zonse zichitika, tiyeni ife tsopano tione zimene zikuchitika pamene Mulungu ndi mʼbado wake ndi nthawi yake sizikulabadiridwa malingaliro chabe a wanthu. angambili anenapo kwa ine. Bwanji inu simubwela kuno. Ndikudzachiri sansonga. Chabwino ipe. Timakwite nani. Kulemba ichi. Icho. Kamene china. Diki nani. Inu mukoza uchifuna ichi. Kuma mulunga uchichiani za icho. Angambili anenapo kwa ine. Inenda klapo ndikuita nidwa. Inenda klapo ndizola ngulana. Zapadela ndizintu. Uyembekezela kwa chaka. Yembekezela ani. Ine ndiziwa bwanji choti ndinene. Mpaka na Mulungu atandiuza ine choti ndinene. Mwaona? Muyenera kuyembekezera. Ndicho chifukwa chake ine ndinati lembanizo, mundilole ine ndione chimene iye anena. Mwaona? Yembekezerani. Iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzaonjezera mbamu zawo. Kulondola uko. Zindikirani. Iwo anakafunsira ansembe okha atsiku limenero. Aza Mulungu za zipembedzo. Ndiko zindikirani. Kuchita icho, kufunsira ansembe, kufunsira osongana, kufunsira wanthu. Iwo anachita icho, molakwitsa. Zindikirani. Likasa linali mawu. Ife tikudziwa uko kulondola. Chifukwa likasa ndi Khristu, ndipo Khristu ndi mawu. Mukuona. Likasa kapena mawu, samayikidwa mwa woyamba wake, odzozedwa, malo odzozedwa. Oyambirira. Oh musani mule pele kumvesa izi mpingo. Chini chonse chinali changwiro. Ndipo chini chonse chinkaoneka chabwino. Monga chisimso chachikulu chinali kudza. Koma chifukwa iwo analephera kufunsira munthu woyenera za izo. Iwo anakafunsira ansembe, anakafunsira olemekezeka, anakafunsira za Mulungu, anakafunsira oyimba, ndikumanga chilichonse pali modzi ndi mtima umodzi, ndi bungwe lalikulu la ankhondo, ndiponso ankhondo afuko, chilichonse chinali mu mgwirizano kwa msonkhano waukulu, koma iwo analephera kukafunsira kwa Mulungu. Chomwechonso ndiwe nawo.
What a moment.
Ndi nthawi yotani. Tsopano musati muponye ichi. Iwo analephera kuchipeza ichi. Chifukwa anali asanakafunsire. Ndipo pakuchita izo, penyani. Pakupita kwa ansembe, pakupita kwa azamulungu, ndi pakupita kwa ankhondo. Ndipo posalabadira ngakhale mtumiki wawo wotumidwa ndi Mulungu wa onalo Natani. Iwo anachita izo molakwitsa. Iwo anapita ndi kukanyamula likasalo ndi kuliyika ilo pangolo yatsopano. Kuliyika ilo pangolo yatsopano. Kapena chipembedzo chatsopano chiyambika. Ndipo osalipa njira yoperekedwa ndi Mulungu yonyamulira ilo.
It was supposed to be packed on the shoulders.
Ilo limayenera kunyamulidwa pa mapewa a Alevi. Koma inu mukuona pamene mauyamba molakwika uzingopitirira kumalakwitsabe ngati chipolopolo chikuyenera kulunjikidwa pa chandamale ndipo iwe nkugwedeza mpombe kamodzi pa chikwi kuchoka apa kuyamba ndi kuyamba pa mayadi zane iwe wasunda mainchesa nayi kapena asanu iwe unayamba molakwika. Oh, Mulungu, titanizeni fe kutuwa uti chinduichi, chayambika molakwika, misongano ya ikuli ya orali, ndipo iyo ikuchedwa choncho. Mulungu, saa kufunsidwa za iyo. Ansembe, ndiwa andu hajipembezo akufunsidwa. Mabungwe akufunsidwa. Chabu inokani inu mtu zakira ndi, chabu tindi chabu, ine ni ukubila garife, tika nabweleza aliense pali mozi. Musabwelete aliense pa mozi, Mungu atenga mawa Mulungu, pa icho. Jepe ni kubeza. Kulipa mene iwa ajita iso. Iwa ama ajita jiani. Iwa ama ngopini hirabe. Kujita zomwezo ndima dongo solo awa wajipembe zomwewo. Zimene zili kunja kwa mawa Mulungu. Chijifundiro cha Mulungu. Zindui jimenecho. Chinafa zaga zapitazo. Zindui izo zo umakale za zaga zapitazo. Izo zinali zina uma umasiku ambu ya Yesu. Iwa sana zidziwe izi. Anati ngani inu mukana mudziwa Mose, inu mukana ndidziwa ine. Pakuti Mose anati, ine ndinali kubwera. Anati atati athu anadya mana muchipululu, anati iwo onse anafa, akhungu. Iye anawatcha iwo Afarisi, atsogolera achipembedzo. Okay, inu mudakhulupirira kuti ine ndili iye, inu mudzafa m'machimo anu. Koma iwo sana chita zimenezo. Iwo anali atakhazikika chotero munjira zawo. Iwo amayenera kukhala nazo izo. Manjila zao. mene David anachitira izo iye anachita izo mwanjira yake pero iye anangoti inu mukudziwa chimene ine ndidzachita ife tikupita iye anali nalo mvumbuluso ife tikutsunja tsopano kotero ife tichita izo mwanjira yatsopano masiku azozizwisa anapita kotero ife tingodzipangira bungwe lina ife timanga ngolo yatsopano kusonyeza kuti chinthu chatsopano chayambika ulosi waboza bwanji inu muyenera kubwerera kwa njira imene mulungu anati muchitire izo iwo ankalinyamula ilo pa mapewa a alevi ndipoapo panali pamwamba pa mtima ligasa mawu sayenera kunyamulidwa pa chipembezo chatsopano pa mbalume za munthu wina koma mu mtima mawu a mulungu siwayenera kugwiridwa ndi zipembedzo iwo ali woti agwiridwe ndi mtima wa munthu mmene mulungu akhoza kubwera kumenemo ndi kudziwulula yekha ndipo ngati iye awulula izo mofuna ndi mawu ndi mulungu ngati sichoncho izo sindizo ndipo ndiye mawu a nyengo imeneyo ndithudi mfarisi akadakhoza kunena kuti ndani anatiwuza ife kuti sitingakhoze kuchita izi ndi kuchita izo mose anatipasa ife malangizo awa koma mose nayenso anati satana anati bwanji kwalembedwa iye adzawapatsa ake ange ndipo kwalembedwanso anatero yesu nyengo nthawi ngati inu mukanamudziwa mose inu muli naye mmodzi wokutsutsani inu mose ngati inu mukanamudziwa mose inu mukanandidziwa ine iye anati chifukwa mose analemba za ine ambuye mulungu wanu adzadzusa mneneri pakati panu wa abale anu iyeyo iwo adzamumvera ngati iwo akanamudziwa mose iwo akanamudziwa iye tsopano mwatcheru mvetsani musati muponye ichi tsopano kuona chinthu choyamba pamene iwo anakafunsira nsembe anakafunsira olemekezeka anakafunsira ankhondo anakafunsira osonkhana onse oyandikana nawo kuti asonkhane palimodzi ku msonkhano waukuluwu umene umadza iwo analephera kuchita icho molondola iwo sanafunsire mulungu ndipo pakuchita choncho posabwerera mbuyo ndi kukaona kuti inali nthawi yanji o mbale mverani ndi nthawi yanji imene tikukhalamo ino ndi mbado wanji ndi ola lanji limene ife tikukhalamoli sindiyo nthawi ya zinthu izi zimene iwo akuzinena iyo inadutsa chiweluzo chili pafupi tsopano inu mukhoza kuchiona icho chikusweka inu mukumbukira mwala pamwamba pa phiri ora la chiweluzo inu mukumbukira mvumbulutso kapena masomphenya amkwatibwi mungomusunga iye musitepe musati mulole iye achoke pa sitepe zindikirani pa mapewa a ansembe po davide ndi ansembe onse amene kwenikwene amayenera kudziwa bwino koma chinali chiyani icho ansembe anayenera kudziwa bwinoko alembi aza mulungu akanayenera kudziwa bwino chifukwa mawu anati kuti asachite icho ndipo lero pamene iwo akufuna kunena kuti o yesu khristu sali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse zimenezo ndi zowerenga maganizo ndi izi izo kapena zinzake iwo amalephera kuona mawu olonjezedwa o zimenezo zinali tsiku lapitalo davide anati o tabwino tsopano dikirani kaminiti pamapewa a ansembe zimenezo zinali mbuyo pamene mose ankatuluka zedi ife tilike ino pangolo yatsopano lero ine ndapeza vumbulutso la izo ansembe anati amen davide mukuona anakopedwa ndi bungwe lawo la zachipembezo kuti iwo ayenera onse kukhala pamodzi ndi kuchita mwa njira iyi ndi njira iyo ndi chimene chinawapangisa ansembe kupunthwa iwo sanakafunsire kwa munthu woyenera iwo sanachite izo molondola chotero iwo analowa mu vuto eya ine ndikuopa mu zinthu zambiri lero pamene mpunzisi wamkulu mmodzi wa pamwamba a chipentekoste anayima pamaso pa gulu la chipembezo usiku wina mu Chicago ine ndimayenera kukhala ndi msonkhano umenewo ndi anthu amalonda koma ine ndikaganiza kuti ndidzakhala ndili mu africa nthawi imeneyo koma ndinabwera basi tsiku limodzi iwo usanayambike ndipo iwo anasankha wamkulu wa lunda wa chipentekoste ndipo iye anayimirira ndi kuwawuza iwo kuti kuyenda uku kwa zachipembezo kunali chinthu cha mulungu
Tivanenera kuti onse iwo akubwerera ngakhale mpingo wa Katolika kubwerera ku chikhalidwe chake chapachiyambi onse akulaula mu malilime kwa umboni ndi zina zotero ndipo osadziwa kuti ndi wansamba wa ndiyelekezi ndipo munthu amene ine sindinali kumudziwa nthawi zina iwe umadzala mbewu iwe sumadziwa chimene chiti chichitike koma mtsogoleri wa full gospel businessman mofulumira pamene wolangula wamkuluyo anakhala pansi ye anati ine sindikana kunena zinthu motsutsa otilangula wathu koma izo simomwe mʼbale Branham ananenera kuti zidzachitikira koma iye anati izo zidzasogolera ku chilemba cha chirombo iye anati koma mʼbale Branham sakudziwa chimene iye akulangula anati ife tili tikukhulupirira kuti iye akudziwa maona ndipo mu Chicago anati ndi angati pano akanakonda kuti ine ndibwere ndikupereka kumvetsa kwanga za izo anayamba kulira ndi kufula kuona inu mumadzala mbewu inu simumadziwa chimene chili chichitike muzingopitirira kuyika mbewu pamene ora ilo lifika zina za izo zitero monga Thomas iye anali pafupi mmodzi wotsiriza kuwaona Ambuye koma iye anayenera kuwaona iwo kuti awakhulupirire iwo mwaona pamene iwo aona izo zikuchitika oh Thomas wankati koma iye anali atachedwa pang'ono tsopano pamene iwo aona zinthu zimene zinanenedweratu ndi kunena pakuti atera Ambuye zikuchitika ndiye iwo amati patseni ena amafuta anu mwaona koma tsopano zindikirani chikopa nthawi zina wanthu apamwamba amasonkhana pamodzi inu mumawamva iwo akunena wapamwamba wakuti ndi wakuti iwapamwamba wakuti ndi wakuti wapamwamba wathu musamachite konse palibe wena apamwamba pakati pathu alipo mmodzi yekha wapamwamba ndipo ndiye mulungu ife tili abale alongo ine sindikusamalakaya iwe uchiyabusa pa mpingo umene uli ndi anthu asanu mmenemo zimenezo sizikupanga iwe kuchepa izo zimakupanga iwe mʼbale maona ngati iwe uli woona ku mawu a mulungu sindikusamala chiyani motani iwe siuchepetsedwa mulungu alibe ana aang'ono ndi ana aakulu iye ali ndi ana basi iwo onse ali wofanana zindikirani mulungu mwini wake anabwera kuchokera ku nyumba zachifumu za mnyanga za ulemerero kudzakhala mmodzi wa ife tsopano ndani ali wamkulu anatenga osati kubwera pansi pano kudzatenga maonekedwe a wansembe koma wantchito anadzuka dongo lomwelo limene iye analilenga mapazi atumwi ake ndi wena tsopano wamkulu ndi ndani koma kukopedwa anthu awa anali iwo sanamvetse iwo ankaganiza kuti china chatsopano chimakachitika ayi china chake chimene mulungu sananene kuti chidzachitika iwo anapita pa icho mwanjira yolakwika ndiko komwe kuli kutengeka konseku pamene zinayamba mbuyo kutali nthawi ya itali kale chipembedzo chilichonse chimayenera kukhala ndi wochiritsa wauzimu chipembedzo chilichonse chimayenera kukhala ndichi icho kapena chinacho chipembedzo chilichonse chimayenera kukhala ndi ka Davide kakang'ono chipembedzo chilichonse chimayenera kukhala ndi ichi icho kapena chinacho ona chimene chinachitika icho chinachita chinthu chomwecho icho chinachita kuno chinthu chomwecho chikopa mawu kwa nyengo nthawi imene iwo anali kukhalamo anali kusasamalidwa zindikirani mapewa a alevi inali njira yapachiyambi yoperekedwa ndi mulungu kukachitira zinthu izi kunyamula likasayiro pa mapewa a alevi chilichonse kunja kwa icho chinali chosiyana chimene iye ananena ndicho chimene iye ankatanthauza mulungu sangakhoze kusintha ndicho chifukwa khalani ndi mawu ake ine ndili ndilemba eya 1:15 ngati inu mukufuna kulilemba ilo zindikirani tsopano zindikirani kumeneko mukutsata mulungu tsopano ine ndikufuna inu mukhale ngati mwalemba izi mu malingaliro anu kusunga malamulo a mulungu kuchita chilichonse molondola kwa mulungu kumchitira mulungu ntchito molondola pali zinthu zisanu zoyenera kuti umchitire mulungu ntchito molondola tsono Davide anali kumchitira mulungu ntchito iye anali kuchita chilichonse chimene iye amachidziwa kachitidwe kake kupatula kumusiya mulungu mukuona iye anali kuchita china chake chimene chinali cholondola china chake chabwino kwa wanthu china chake chabwino kwa mpingo koma pali zoyenera zisanu ine ndikufuna inu muzizikumbukira izi zipeka ndukaya munthu akhala wodzipereka bwanji pakuchita iyo kumchitira Mulungu ntchito ichi zisabwizi ziyenera kukhala pamenepo. Choyamba iyo iyenera kukhala nthawi yake yochitira iyo. Panji ngati Mose akanabwera kunena ife timanga chombo ndikuyandama pa Nailo monga Nowa anachitira. Munthawi ya Nowa zinali zolondola kukhala ndi chombo koma osati nthawi yake. Panji ngati Yesu akanabwera akananena tsopano ine ndikuwuzaninu zomwe ife titi tichite ife tingopita pamwamba pa phiri monga Mose anachitira ndikukatenga kufotokoza kwatsopano kwa malamulo. Maona iye anali lamulo limenelo.
You must be in his time.
Bona, inu muyenera kukhala munthawi yake. Izo ziyenera kukhala munyengo yake.
You got that now?
Inu mwamvesa izo tsopano. Ziyenera kukhala munthawi yake. Izo ziyenera kukhala munyengo yake. Nthawi ndi nyengo.
And it must be.
Ndipo izo ziyenera kukhala molingana ndi mawu ake omwe alangulidwa. Izo ziyenera ine sindikusamala ka inu munena bwino bwanji kuti izi zimayenera kukhala kapena izo zimayenera kukhala kapena izi zimayenera kukhala ziyenera kukhala molingana ndi mawu ake molingana ndi nthawi yake ndi nyengo yake ndipo ziyenera kuperekedwa molingana kwa munthu yemwe iye wamusankha kugwiriramo iyo. Ine sindikusamala kaya olemekezeka ochuluka bwanji apo pali mfumu Davide basi wamkulu monga aliyense wa iwo iye anali mfumu pa fukolo koma iye anene njira yochitira izo ndipo iye analeta wauza iwo mmene iye akanachitira izo koma iwo analephera kuzichita izo. Izo ziyenera kukhala molingana ndi mawu ake molingana ndi nthawi yake molingana ndi dongosolo lake ndipo izo ziyenera kuchitidwa ndi munthu yemwe iye wamusankha kuti apereke izo ndi kuyichita iyo. Mose anayesera kuthawa kwa iyo anatenga wina wake koma Mulungu anamsankha Mose kuti ayichite iyo. Ambira iyo Paulo anayesera kuchoka kwa iyo ambire nanso koma izo ziyenera kukhala mwa mmodzi amene iyeyo wamusankha kuti ayichite iyo. Ndipo izo ziyenera kubwera poyamba kwa aneneli ake. Mawu a Mulungu ayenera kubwera kwa mneneli wake. Amos 3:7. Ambuye Mulungu sadzachita kanthu mpaka poyamba iye ataululira iwo kwa wantchito wake mneneli. Ndipo mneneliyo ayenera kukhala wotsimikiziridwa ndi mawu a Mulungu. Apo pali zoyenera zanu zisanu zimayenera kukhala mwa njira imeneyo nthawi yake nyengo yake imene iye anali zikanakhala ndi munthu amene iye anamusankha ndipo izo ziyenera kubwera kwa mneneliyo ndipo mneneliyo ayenera kukhala mneneli wotsimikiziridwa. Ife tikuwapeza mbira iwo mu Baibulo izo kubwera kwa aneneli ndipo izo sizinali zosimikiziridwa. Mneneli wathu ndi Yesu Khristu koma tsopano zindikirani onani Mulungu anali asanaulule chinthucho kwa iwo mwa njira yake yoperekedwa yochitira izo. Iwo anali atavomereza njira ya Davide. Iwo anali atavomereza njira ya ansembe. Iwo anali atavomereza njira ya alembi aza Mulungu koma osati njira ya Mulungu. Nathaniel anali iye anali mneneli wa tsiku ilo. Kenako Nathaniel anawauza iwo mmene akanachitira ichi. Koma onani iwo anachita izo popanda kufunsira kwa Nathaniel. Palibe liwu limanena kuti Nathaniel anafunsidwa. Kopa konse chinthu chachikulu chikuchitika ndipo mayi ine ndikuganiza za nyimbo ija. Tien tisunge ndithandizeni ine Ambuye pamene mitima ikuyaka. Ndiloleni ine ndidzitepese kunyada kwanga kupita ndiyena onse mangoyitana pa dzina lanu. Ndiphunzitseni ine kusadalira pa zimene wena akuchita kungoyembekezera mupemphero kuyankho lochokera kwa iye. Onani ndimo momwe izo zilili. Lolani ine ndione izo zikuchitika mwa njira yoyenera ndiye izo zikhulupiriridwa. Tsopano Mulungu anaululira chinthucho kwa iwo mwa Davide ndi mwa atumiki. Dimawandu, Dima Agapitao, Azikwi, Diagapitao, Amazana, Koma Osati, Mana, Daniel, Amene, Analina, Paguti, Atelo Ambuye, Dibambuya Anali, Iyasata, Jira Kandu, Mpaga Iyata Muone, Samneneri Uyo, Wambado, Choyamba, Chakuta Achite. Mwona zimene iwa anachita, iwa anapita molunji kakunja kwa mawa Mulungu. Anapita, ndikukaika, likasalo pangulo ya tsopano, mwona? Kwa iwa anapita, kukajita izo, kunja kwa la mulo la Mulungu, njira yoperekedwa ndi Mulungu. Ndichimene chachitika lero, abwenzi. Ndicho chifukwa chaka ife, takhala nayo misonkhano ya mbiri ya ikulu, ndi zina zotero, ndipopo panda zotsatira. Kusakulupirira kotuluka, machimo otuluka, zambiri, ine ndikukuza ninu, fuko ili lapita, osati fuko ili loka, koma mafuko enanso, fuko lino, monga Ingelande wamparo winawo, lakala hule, wa mafuko ena onse, uwa kumusimu Mozambique. Mairos mazana nai ni magumi ya sanu ndi atatu utali ndi chitukuko munghalango. Ana makariro oipa ama mvela kwa Elvis Presley. Kumagwede zela mitu yao ndi kumadumba dumba monga choncho. Utali wa usiku wose ndi kukala kapena ama guru pangono monga choncho. Atakogela mitunda zikwi mpaka kupitirira mu Rhodesia kuti ampeze Elvis Presley. Ndipo apo beiwa madi iye ali wachipembezo kwambiri iyeyo ndi Pat Boone ndi chifukwa ndi Judas wa ora lino ndipo sakudziwa iyo ndiyo mbali yoipa iwo amakhulupirira kuti ali iwo akulondola kodi Yesu sananene kwa mpingo wa mbalo wala unikaya uno iwe uli wamaliseche wamvetsa chisoni watsoka wakhungu ndipo suli kudziwa izo Chabwino, anajipende koste komwe mu Afrika, ndiko zungulira amati. Chabwino, Elvis Presley, iye amaimba zokometsetsa zomwe muna mvapa. Mopanda ukayika kwa majimene David anachita na Yesu. Mopanda ukayika kwa majimene oimba anachita. Kwa maicho, chinapangisa imfa kuti ikanthe msasa. Kuona pamene iwo ali, pamene fetiri lelo anzanga. Mapewa alevi inalinjila ya pachi yambi ya Mulungu yochitira izi. Kwa hiyo analatalika hilo pangolo ya tsopano. Tsopano sizidzagwira konse nchito. Hiyo sana funsire njila yolondola. Kuona kote hiyo anatuluka kunja kwa hiyo ndipo amapita pa hicho munjila yola kwika. Ndipo ndicho chimene chachitika lero. Pamene mundu zibe kandu otsipeleka chotani akayesa kumuchitira iye nchito kunja kwa njira yake yoperekedwa yoululira icho iwo ndai zonse amaisokoneza iyo Mulungu anayika iyo munjira yake mundu zibe kandu momwe akudzipelekera iwo kayesa kuichita iyo kunja kwa icho iwe udzaisokoneza iyo chira chake monga Balaamu anali mutsiku la Balaamu
God told Balaam,
Mulungu anamuza Balaamu, neneli uja, iye anali mneneli, neneli Balaamu, iye anali mneneli. Ndipo mawu kubwera kwa iye chimodzimodzi anali, usapite kumusuko. Awo ndi osankhidwa anga, ndiko kusankha kwanga. Ndipo Balaamu analengana ndi olemekezeka, amuna nkhondo, alaliki, amuna okopedwa. Ndipo anali, chabwino ine ndikuwuza ninu, mfumu idzatero. Kuona zikumbo fana na ndi Davide kufana na ndi lero ingolenga ni zonse mwachoyimira ndipo inu mudzaziona izo inu mukuziona izo kuti amen mwaona mwaona basi monga zilili tsopano koma arumika anati ansembe anati alembe anati aza Mulungu anati iyi ndiyo njirayo imene ziyenera kuchitikira koma iyo sinali ndipo izo zinatsimikiziridwa kuti sinali Ndipo Mulungu anamuza Balaamu, ndipo iye anali mneneli choyamba, iye anamuza iye, usati upite kumeneko. Koma kukopa kwa amuna enawa, kunamupangisa iye kuchita icho, mosiyana ndi chimene Mulungu, anati achitire icho. Ndipo izo zinakhala temberero, malo mwachitsitsimutso. Ozedi, iye anapita kumeneko ndipo anaka waphunzitsa anthuwo kuti, tsonodikirani, inu mukudziwa chiyani, anati ife ndife a Moab. Inu mukukumbukira mwana wa mkazi wa Loti ndi mfumukazi yathu iye ali chiyambi chathu ife tili tonse amagazi amodzi ife tili tonse zipembezo ife tili ofanana musali inu musakanizikane ndi chinthu icho kalani kutali ndi kumeneko mukuona kotero iye anati ife tili tonse ofanana Ganja nwanu alingari ya nwanga. Fetikoza kukwatilana. Wina pakatipa nzake. Kwa nile fetikoza kukala ndi bungwe. Lajimembezo lenleni mkuona. Tonze fetikoza kubwela pali mozi. Ndikubwela na kuchintu chapa chiyambi kachiwiri. Mulungu anatembele na chintucho. Tima limenelo sina kululukidwe konse kwa Israeli. Ilo linakala nao iwo masiku awo onse. Ilo sina kululukidwe konse. Iwo anaonongedwa nalo ilo mchipululu. Ukonkulondo. Chifukwa iwo sana tenge njila yopelekedwa ndi Mulungu. Manjila yake yotsimikiziridwa yochitira izo. Zindikirani. Chindu chimene iwo anachichita chinapangisa Israeli kufa imfa mchipululu ndipo Yesu anati aliyense anaonongedwa ndipo anatha. Penyani ndani yemwe anayima ndi Mose kumbuyo uku. Yoswa ndi Kalebu mu dongosolo. Zindikirani kachiwiri. Apa pali Davide chimene iye anachita. Kwa pamene iye anatero, icho chinachita chiyani? Icho chinapangisa imfa kukanda munthu wodzipereka. Tsono ine ndikuganiza tikadali wolumikizidwabe ndipo ine ndikufuna inu mumve ku dziko lonse chinthu ichi chimene David anachita popanda kufunsira kwa Nathaniele ndikukalenga mawu a Ambuye pa izo chinapangisa imfa kukanda anthu odzipereka. Inde bwana iye anayikapo dzanja amene anali kukhala mukukhalapo kwa likasa ilo linatuluka mu yake nyumba yake. Ndipo ng'ombe inapunthwa ndipo likasa linalikugwa. Iwo analatachita kale chinthu chimodzi cholakwika, zinthu ziwiri zolakwika. Choyamba iwo sanakafunsire kwa Nathanieli. Chinthu chotsatira iwo anachita, iwo anapita kumeneko osafunsira mawu a Mulungu omwe Samueli anali mawu a mu tsiku limenelo. Ndipo iye sanafunsire konse mawu a Ambuye. Ndiye pamene iwo anatero, iwo anapita mosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndipo apa munthu wabwino uyu amene anali wosamalira iye anali bishop anaganiza chabwino apa ine sindikufuna Mulungu kuti agwere pansi kwata iye anayika dzanja lake palikasa pamene iye sanali mlevi ndipo iye anafa zinthu zita. Tsopano ganizani molimba kwenikweni ndipo penyani chimene zipembezo zachita lero. Mwaona iwo achiganira icho pansi achitcha icho chiphunziso chabodza. Mukuona? Onani kumene iwo ali! Iwo adzapeza bungwe lawo la zachipembezo mosavuta. Anachita icho kuwerenga maganizo. Pamene Mulungu mwini wake akutsimikizira icho kuti ndi choonadi, ndi kutsimikizira kuti icho chili choonadi. Oh, iwo ali chabe kagulu kakang'ono kazitsiru kuntunda uko. Iwo amati sakudziwa chimene iwo akulankhula. Konklondola, ife sitikudziwa koma ife timangonena mawu ake. Ndipo iye amadziwa zimene iye akunena mwaona. Ine sindingakhoze kufotokoza icho, palibe wina aliyense angakhoze koma iye amachisimikizira icho. Tsopano zindikirani, okhulupirira odzipereka ambiri lero, amene amabwera kwa Khristu, amafuna kubwera ndi mtima wake wonse. Amaphedwa mwauzimu mwa njira yomweyo. Anthu ambiri odzipereka amapita ku mpingo wa Katolika ndi kufuna kukhala Mkhristu. Amapita ku Methodist, Baptist, mpingo wa Khristu ndipo ngakhale achipentekosti. Ndipo akufuna kukhala Mkhristu kuyika dzanja lake pa izo kulumikizana nawo iwo. Ndipo pamene David anaona chinthu ichi chikuchitika icho chinamudzusa iye. Musamauke mochedwa kunja uko mbale. Yanaona kuti imfa ija inalita kunda. Titsonyezeni ine zotsatira. Ndichifukwa chiyani ichi chotchedwa chitsitsimuso kuwabwezera anthu mu mipingo chachita kwafuko kwa thupi la okhulupirira. Si kanthu koma chapanga mabungwe atsopano ndi zipembezo njira yonse motsatira mamembala ambiri ndi zina zotero. Kodi fukoli lili bwinoko? Iwo amanena kuti akupita kuti Amerika, Mulungu adalisa Amerika ndi fuko ndi dziko la Chikhristu. Lili mailozi mamiliyoni kuti likhale dziko la Chikhristu. Ine sindilipemberera nkomwe ilo. Ndingalipemberera bwanji? Ine ilo pamene ilo silingalape pansi pa mphamvu za zikulu za Mulungu zaonetseredwa pamaso pa ilo. Ndikumakana ndikumatseka zisekwo kwa iwo ndikumachokapo. Ine ndikulipereka ilo kwa Mulungu. ndipo ilo likupita kutali mopitirira ndipo tsopano ilo likukamira ungopenya chimene chiti chichitike anthu ambiri odzipereka kupita kukajoina bungwe kapena gulu kapena mwambo wa mtundu wina ndipo kumeneko iwo amakafa mwauzimu iwe sungawawuze iwo kanthu iwo amatenga chinthu chimenecho nachikhomelera mwa iwo banji mabishopa ananena ichi ndi uyu ananena ichi uyu ananena ichi inu mukawaonetsa iwo pomweapa mumawu wa mulungu pamene chili pakuti atero ambuye koma abusa athu ine sindikusamala chimene abusa anu amanena musamasamale chimene ine ndinena kapena wina aliyense anena ngati zili zosiyana ndi mawu otsimikiziridwa a mulungu ora nthawi uthenga ndi zina zotero iwalanizo khalani kutali kwa izo ndipo ine ndiyenera kuyima pamaso pa mmodzi aliyense wa inu mu tsiku la chiweruzo ndipo inu mukudziwa izo ndipo ine sindilangula zambiri za izo podziwa kuti ndine munthu wokalamba tsopano ine ndidza sikuti ine ndikudziwa china chake koma iye akudziwa ine ndimangotsatira zimene iye amane tsono lero pa misonkhano yayikulu imene ibedakhala nayo mu dziko zatsimikiziridwa kuti zakhala zili mwachabe kokodisa nanene yesu apa tsopano luka 7:7 mwachabe iwo andipembeza ine mwachabe davide analibweresa likasa mwachabe ahabu anaphunzitsa aneneri aja mwachabe balaamu anatenga ndalama zija kuphunzitsa ngati chiphunzitso malangizo a wanthu ndi malangizo a mulungu amene amawerengedwa zibeka nduka ya tchimo anthu awa ali odzipereka kwenikweni inu mumva izo chotero mochuluka iwo ali odzipereka kwambiri izo sizitanthauza kanthu amboni za yehova seventh day adventist ndi miyambo yonse iyo amapezeka kunja kuno pa nsewu ndi kumachita zinthu zakuti wina wa ife sakanachita akatolika amayima pa ngodya ndi kumapemphesa ndi zina zotero kachitidwe ako ka izo monga choncho ndipo kukhala ali ndi mabiliyoni kuphatikiza mabiliyoni kuphatikiza mabiliyoni amadola komabe nkumapemphetsa izo odzipereka mopanda kukayikitsa mipingo imapita ndi kukalalikira ndi zina zotero ndipo atumiki amayima muguwa ndi kuchita chilichonse iwo angakhoze kuti apezere mamemba latsopano mu mpingo wawo koma ndi likasa latsopano pali likasa limodzi lokha loti tilitsate ndilo mawu a mulungu chilichonse chosiyana ndi likasa limenelo mukhale kutali kwa icho lili pa ngolo yatsopano ndipo osati pa mapewa a mulungu londo khalani kutali kwa chinthucho musati mukhale nacho chochita icho misonkhano yathu yayikulu mabiliyoni ndi mamiliyoni apanga makomerezo ndipo ine ndikukayika ngati pa kanapezeka zana iwo mwaonsewo mwaona sinakhale chili chinthu ndiyeyang'anani pa lonjezo la mawu inu muganiza kuti izi zinalephera ndipo ife tikudziwa kuti zinalephera ena mwapa mwamba athu a oyambisa chidzidzimuso mu dzikoli lero akunena kuti zalephera kwathunthu mpingo akudziwa kuti zalephera aliyense akudziwa kuti zalephera chabwino chifukwa chiyani zatere chifukwa chiyani zizalephera izo zinali kwa cholinga chabwino izo zinali zakuti ziwabweretsa anthu mukukhalapo kwa mulungu misonkhano yachikoka yayikulu ndipo mamiliyoni a anthu anawononga ndalama zawo ndi kuziyika mu misonkhano yachikoka yayikulu ndipo mipingo yonse inapita pamodzi malo olanguliramo akulu ndi zinthu zazikulu ndipo zinthu zazikulu zachitika chifukwa chiyani izo zinalephera chifukwa iwo sanadziwe konse ora limene iwowo anali kukhalamo zosadabwitsa yesu anayima ndipo mu mtima mwake iye analira misozi kutsikira pa masaya ake ndipo iye anati yerusalemu o yerusalemu ndikangati ine ndikadakufungatira iwe monga nkhuku ikanachitira anapiye ake iwe wagenda mneneri aliyense ine ndinamutumiza kwa iwe koma iwe sunafune koma tsopano ora lako lafika kodi inu simungamvelere mzimu woyera ukufulira pakali pa inu oh United States ndi dziko lonse ndikangati ine ndikanakusonkhanisani inu koma inu simunafune tsopano ora lanu lafika mulungu wanu wa zosangalatsa mulungu wanu wa zauve mulungu wanu wa Sodomu ndi Gomora wabwera pakati panu ngakhale wana athu ang'ono kumeta tsitsi ngati kumbwa ndi kudzidulira ku nkhope zawo ndi zokhora pang'ono zikuyambika azimayi athu apita izo zadutsa pa chiwombolo azibambo athu asanduka zazikazi zazikulu akumayenda ali ndi tating'ono atavala kabudula afupi ndi kumachira ngati msungwana ndipo tsitsi likugwera pansi pa makosi awo Ndipo ndife ati Sodom ndipo moto ndi mkwiyo wa Mulungu zikutiyembekezera ife. Ndikudziwa mmene iye adaphere, mmene iye ati awonongere ilo, momwe iye wakhala kuchitira nthawi zonse. Pamene hule linachita chilichonse cholakwika, ilo linkagendedwa mpaka imfa. Iwo ankatola miyala kuti aphe mkazi amene anali hule. Mmene iye ati adzaphere mpingo. Bible inati iye adzavumbisa matalala kuchokera kumwamba, omwe ati adzalemere mapaundi 100 lirose, ndipo iye adzawagenda iwo. Ndani adamuletse iye? Tisanzi tinganene kuti izo sizingachitike. Iye adzachita izo momwepo monga iye anapangira chombo ndi kuyendamisa Noa kuchitetezero. Iye adzachita icho kachiwiri kwa mpingo wake. Ndipo mwa malamulo ake omwe ndi njira yake yomwe iye adzakhonda gule lija lomwe lachita chigololo ndi mafumu ndi akapita wa mazana ndi zikwi. Iye adzalikenda ilo kuimfa mwa malamulo ake omwe amene iye anawakhazikisa mudongosolo. Ndi ndani angamuuze iye kuti iye sangakhoze kupanga matalala? Mfunseni wina amene akudziwa momwe dontho la mvula limayambira, ndipo ilo limapanga mkombero ndi kubwelera kupyola mukutenda kutolera zambiri ndi zambiri ndi zambiri mpaka ilo limapeza kulemerera kwina, ndiyeno ilo limagwera pansi. Iye Mulungu yemwe kugokera pansi sunakhoza konse kumugwira iye pa dziko lapansi, ndipo iye anakwezedwa mpaka kumwamba. Mulungu yemwe anapanga kukokera pansi akhoza Yesu kupanga kutentha kwakukulu kwakwanira kugwedeza mwala mpaka iwo utadzalemera mapaundi 100. Iyeyo anene kuti adzachita icho, ndipo iye adzachichita icho. Ndi ndani adamuuze iye kuti asachite icho? Iye adzachita icho chifukwa iye ananena kuti iye akanatero. Ife tili mu masiku otsiriza, ife tili kuyima pafupi ndi chiweruzo chifukwa iwo akuyesa kudya mana akale amene anagwa kale kale zaka 50 zapitazo mpingo wa Pentekoste. Mpingo wa chiyero ukuyesa kutero kupitirira zaka 200 zapitazo. Achulitera pafupi zaka 300 kapena zoposerazo zaka zapitazo zaka 200 zapitazo. Iwo akuyesa kudya mana akale.
Oh,
mbale zakudya zimenezo zinavunda zilizonongeka. Zidza zili ndi bwanji. Ine ndayi zonse ndimati nyongolosi mmenemo mphutsi izo zikuphani inu kuti mudye izo. Fufuzani ngati Davide kapena ngati wina wa iwo onse akanangofunsira mkate wa ora limenelo ngati ansembe ndi aneneri ndi analiki ndi anza Mulungu ndi masukulu ndi zipembezo zikanangofunsira ora lokhali. Koma tsopano izo siziwachitira iwo ubwino ayi. Izo zachoka kale. Izo siziwathandiza mpangono pomwe. Iye wapita tsopano. Iye anawoloka mzere umenewo pafupi zaka zisanu zapitazo pakati pa kulapa chiweruzo ndi chifundo. Zindikirani. Ndi chiyani chili ndiye? Ndi chiyani chingakhoza kuchitika? Ndi chiyani choti chichitike? Tiyeni tikafunsire kwa mneneri. Baibulo kumene ife singakhoze kuonjezeramo kapena kuchosa kwa ilo. Ngati ife titero Mulungu alichosa ife kuchokera mu buku la moyo. Baibulo linatero mu Malaki 4 chimene chinganati chichitike lero. Chivumbuluso 10 mmene zisindikizo zisanu ndi ziwiri zikanati zikhale zitatsekulidwa ndi kuwulula zinsinsi zonse izi zimene zakhala zobitsika kudutsa mwa okonzanso awa. Iye ananena momwe zikanati zikhale zitachitiridwa zili mu Baibulo pakuti atero Ambuye Mulungu mwathundu mwamgwiro wazindikirisa izo ndi kutsimikizira icho kukhala choonadi mwa zizindikiro zozizwisa mu miyamba mu milengalenga ndi china chilichonse kwa zaka 33. Inu mukuganiza iwo amvera kwa icho? Ayi, iwo ali akufa. Iwo ayika dzanja lawo mu china chake chimene chapha chinthu chonsecho. Aizo sizingateke, izo sizingateke palibe konse. Izo zinali pamene chinthu ichi chinachitika kuti Davide anaona. Oh Mulungu, titumizireni pe Davide amene angakhoze kuona pamene iye akuima, amene akhoze kuyangana kunjaku ndi kuona kuti Mulungu anapanga lonjezo limene mmene iye ati achitire icho lero. Mulungu anenena izo pomweapa mu mawu ake momwe iye akanati achitire izo. Mulungu anamuza Mikaya, Mikaya anafufuza masomphenya ake pamaso pa aneneri olemekezeka 400. Iye anafufuza masombenya akeo kutawonenga danali wolondola. Iye anena kumbuya kuzimene mneneri ananena. Iye asana kalepo. Kutawone jimene jina chitika. Iye anena mbuyo. Ndipo iye anaone kuti Eliya ataima pamenepo. Ahabu, agalo adzanyambita magazi ako newenso. Tsopano iye anaona ndiye kuti masombenya awo anali chimozimozi basi malingana ndi mawu a Mulungu. Kotero iye anachinena icho. Ndipo iye anali kulondola. Londola, zibeka nukayena onsewa ananena chiyani, iye anakhala molondola ndi mawu amenewo. Tsono tiye tiyang'ane pa masombenya amenewo tili nawo lero. Kodi iwo ndi kumanga matariki, kodi iwo ndi zinthu zatsopano, kodi iwo ndi zinthu zapamwamba zomwe ziti zichitike, kapena kodi ndi chiweruzo. Yang'anani mbuyo ndi kuona lonjezo la lero. Onani nyengo imene ife tikukhalamo. Ndipo kuti chabwino dalitsani Mulungu mbale ine ndikudzipereka. Ine ndinalowa mpingo, ine ndili nawo mabachala anga aluso, ine ndachita ichi. Izo zabwino zili bwino, palibe kanthu kotsutsa izo. Chomwe chonso anali Davide, chomwe chonso anali ansembe atsiku limenelo, chomwe chonso anali aza Mulungu. Koma izo zinali zosiyana ndi mawu. Mulungu ananena momwe iye akanachitira izo lero, momwe iye akanadzabwedzeretsera zinthu zonse, chimene iye akanada achite kachiwiri. Iye analonjeza kutibwedzeresa, ndizo zolondola chimozimozi mu Yoweli 2:28. Iye analonjeza kuti iye akanabwedzeretsa, ine ndidzabwedzeretsa, atero Ambuye, zaka zonse zimene chimbalanga chinadya. Iwo anali ndi, mwaona, ndi kambozi komweko kali mu msingu wina wa moyo. Ndipo pamene chikatolika chinayamba kudya kenako chilutera ndi chimethodist ndi chipentekosti ndi wonse m'musi. Iye anati ine ndidzabwezeresa chilichonse kubwerera kwa mpingo chimodzimodzi monga momwe umodzi uja unalili pa malo oyamba. Yang'anani masombenya usiku wina. Chimodzimodzi mkwatibu yemweyo akubwera mbali iyi, akubwera mbali iyi. Atatha mahule aja kudusa, atavala zovala zawo, zinthu zawo zija pa njira iyi, ndikumavina mwa kwasakwasa, ndikumadzicha okha mpingo. Inu muti chabwino ife sitichita zimenezo, ndipo momwe Mulungu amakuonerani inu. Izo si zomwe inuyo mumadziwonera nokha, ndi mmene Mulungu amakuonerani inu. Palibe munthu amadziona yekha molakwika. Pamene iwe uyang'ana mu kalilole wa mawu a Mulungu, iwe amakuwuza iwe ngati uli wolakwa kapena ayi. Ngati Davide anachita icho, iye akanaona kulakwa kwake. Ngati Ahabu akanati achita izo, kapena aneneri aja akanachita icho, iwo akanadziona okha akulakwitsa. Neneri wotsimikiziridwa anati Ahabu akafa, ndipo agalu akanyambita magazi ake. Ndipo ulosi wake unali chimodzimodzi ndi izo, ndiye iye anadziwa kuti iye anali kulondola. Ngakhale Yehosafati akanayenera kuona izi ndikudziwa izi. Pamene Mikaya anaona masombenya, Yesu anali kwambiri ndi anthuwo mu masiku amenewo, koma iye anali naye pakuti atero Ambuye, iye anali kulondola. Zinikirani, ife tikubweretsa chinthu ichi tsopano mu dziko lino pamene ife tikuona ora lalikulu limene ife tikufikamo. Zindikirani chimene Davide anali kuyesera kuchita na Yesu. Ine ndinali nacho cholemba chachingono apa pa izo.
He was trying to bring the ark to the city of David.
His Davide, chipembezo chake chomwe. Yang'anani mbuyo uko pamene Ambuye analankhula koyamba pa pantsinje. Monga Yohane Mbatizi anatumizidwa kuti atsogolere kudza koyamba. Mbale asembule sakanayima nacho chimenecho. Ngakhale a United onse iwo. Iwo amayenera kukhala naye wina pena pake. Iwo onse amayenera kuchita icho, maona? Modzi basi. Onse iwo amayenera kulibweretsa ilo ku nyumba zawo zomwe. Ankafuna kulibweretsa ilo ku mzinda wa Davide chifukwa panalibe malo okonzedweratu kwa ilo. Ndipo ndicho chifukwa chake iwe sungaubweretse kuthenga kwa chipembedzo. Mawu likasa Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ndizo muzindikirisa zake zonse, inu simungautengere iwo kwa bungwe lanu, iwo sadzaukhulupirira konse iwo, chifukwa palibe malo a iwo. Ndi Baibulo silinena kuti iye anali kunja kwa mpingo wa mʼbado wa Lodikaya kuyesera kuti alowe mkati. Kunalibe malo mu mzinda wa Davide, zilibe kanthu kaya unali womvera chotani, ndi momwe unali waukulu ndi zina zotero. Iwo komabe sanali malo, ilo limayenera kukakhala ku Yerusalemu, ndiko kumene ilo linapita kenako pamene mneneri anawawuza iwo choyenera kuchita nalo ilo, mwaona? Kodero Davide anachita kulibweretsa ilo ku mzinda wake womwe, unalibe malo okonzeka ilo. Khristu ali likasalatu, ndipo iwo sangalilandire ilo. Khristu ali mawu, iwo sangawalandire iwo. iwo akufuna chikhulupiriro chawo chipembedzo chawo likasala tsopano kapena chotengera chatsopano iwo akufuna chipembedzo kuti anyamuliremo iwo likasala tsopano kumbukirani khristu likasalatu inu mukhulupirira khristu ali mawu lolikasa ndiye ndikokulondola uko chabwino khristu sangakhoze kunyamulidwira ku malo ake oyenera ndi ngolo ya chipembedzo chilichonse iye amachita ndi munthu mmodzi ndipo osati ndi gulu iye sanachitepo konse ndi gulu munthu mmodzi pamene iye anati sadzachita ngati iye adatero iye akanatsutsana nawo mawu ake omwe Amos 3:7 inu simungawapange iwo kunama ayi bwana ichi ndi choonadi koma onani iwo amayesa likasa silingakhoze kunyamulidwa ndi gumbe muli mitu yambiri mmenewo mwaona izo sizingakhoze kuchitika iye analonjeza kuti iye sakanachita izo ndipo iye sangachite izo iye ananena pamene iye analonjeza kuti izo mwanjira ina ndicho chifukwa chake iye analonjeza kuti iye sakanachita izo usati muganize maganizo amenewo ine ndikukhoza kumverera iwo mwaona kotero iye analonjeza kuti iye adzachichita ichi mwanjira ina ndipo chilichonse chosiyana ndicho iye sachichita icho mukuona koma mwanjira yake yapachiyambi molingana ndi chimene iye ananena mu Amos 3:7 ndiyo njira yomwe iye adzachitire icho ndipo izo ziyenera kuvomerezedwa ndi kutsimikiziridwa kuti nzolondola tsona inu mukudziwa chimene iye analonjeza lero ndiye iye akuchichita icho lero ndizo kumene zimene iye anati iye akanazichita iye akanatsegula zisinikizo zisanu ndi ziwirizo ndi zonse zomwe iye akanati achite gulu la zinsinsi kumbuyo uko mmene mabautizo awa ndi zinthu zonse zinali zitasokonezedwa ndipo apa izo zili mukukhalapo kwake komwe sayansi kutsimikizira izi miyamba yaonetsera kale izi munthu kuyima kuyangira paicho kumene ndikuchiona icho chikuchitika palibe chinthu chimodzi chimene iye ananena koma chimene iye anachipanga kukhala choona ndi zimenezo tu basi kotero kuti inu mukanakhoza kuona pamene ife tili lero tsopano munthu aliyense amene ali nawo mzimu wake akudziwa izi ali ndi mzimu wa mulungu pa iye akudziwa kuti ichi ndi choonadi chifukwa mzimu wa mulungu sungalangule motsutsana ndi mawu ayi iwo ukhala limodzi ndi mawu ndimukuti ine ndili ndi mzimu woyera ine ndinafula ine ndinayankhula mumalilime ine ndinavina mu mzimu zimenezo zizitanthauza chinthu chimodzi kwa mulungu mbona davide anachita chomwecho mwakuchita chinthu chomwecho kumbuyo iwo anayimba ndi mphamvu zake zonse ndipo iye anafula ndi mphamvu zake zonse ena onse iwo anachita ndipo iwo anali kuyenda kunka kuifa imene zimenezo zibe chilichonse chochita nazo izo ndi mawu amene amawerengedwa mawu a ambuye iwo amene ayembekezera pa ambuye inde bwana maona iwo amene ali ndi mzimu wa mulungu mwa iwo amayang'ana pa lonjezo la lero ndipo amapenyerera ndi kuyembekezera mpaka na iwo atawaona iwo ndiye iwo amati ndi amenewo mulungu amaululira iwo kwa iwo monga Nathaniel Filipo anapita ndipo anakamupeza Nathaniel Nathaniel anati tsopano dikira miniti ine ndikudziwa kuti izo zinalonjezedwa koma undilole ine ndizione izo ndipo pamene iye anaziona izo iye anati ndizomwezo kazi anati tsopano ine ndikudziwa ine ndamva mitundu yonse ya aza mulungu ine ndachitapo izi ndi izo ndipo ine ndawerengapo baibulo ine mwine ndipo ine ndikudziwa kuti tili pali mesiya akubwera amene adadzachite zinthu izi kotero inu muyenera kukhala mneneri wake iye anati ine ndine iye iye anati bwerani kuno mudzamuone munthu izi ndizo iye anayembekezera mpaka iye atamuona mesiya uja akuzindikiritsidwa ndi mawu a mulungu ndiye iye anati ndizo zimene ife tayembekezerapo zaka 400 ife sinakhale naye mneneri kapena kanthu apa iye ali ndipo iye mwini wake akunena kuti iye ali iye ndiyeni kuno ndipo onani munthu yemwe wandiuza ine zinthu zimene ine ndazichita koma ansembe ankafuna kuti amuphe iye ndipo iwo potsiriza anachita icho koma iwo sangakhoze kupha mzimu wake lero uko nkulondola ayi iwo sangakhoze kuupha iwo unali pano kuti utilowetse ife mkati kotero ife tili othokoza zindikirani momwe mulungu alili wamkulu momwe ukulu wa ntchito zake ulili momwe izo sizingakhoze kulephera konse tsono mulungu ali naye njira yoperekedweratu ndi yapachiyambi yochitira zinthu ndipo iye sadzachita izo mosiyana ndi iyo tsopano iye analonjeza mu masiku otsiriza icho chimene iye akanati achite ndipo iwo una watumizira iwo ife uthenga ndipo uthenga uwu ukanakhala ndi kuzindikirisa komweko monga Eliya anali nako monga Elisha anali nako monga Yohani Mʼbatizi anali nako koma iwo ukanatembenuzira mitima ya wanthu osati kwa chipembezo koma kubwelera kwa apati yambi makolo a utumwi kubwelera kumawu mmene zinthu izi zakhala zikutsimikizidwira momwe akuti mukuomba kwa mngelo wotsiriza chivumbuluso 10 mumasiku angelo wa chisandu chiwiri zinsinsizi zimene zonse zakhala chifukwa chani amethodist anachita ichi ndi a baptist ndi mpingo wa khristu ndi amboni za yehova onse achita izo zinsinsizi zimenezo zidzaululidwa mu tsiku lotsiriza pamene angelo asandu awiri uthenga wa mngelo wa chisandu chiwiri pamene iye osati pamene iye ayamba kutuluka kuchita izi koma pamene iye ayamba kuomba uthenga wake mukuona osati zaka mukukonzekera koma pamene iye ayamba kuomba uthenga zinsinsi izi ndiye zidzaululidwa ndipo apa izo zili ndisakuzidziwa izo ndipo inu anthu ndinu mboni za zimenezi ndiyeno munyumba zoyang'anira zazikuluzo kotero kuti dziko lidzakhale lopanda iwo akunyumwabe chimene chachitika mu Tucson nyumba zoyang'anira zazikulizo zinajambula chithunzi cha icho chapamwamba apo akunyumwabe chimene chinachitika ndi chiyani icho iwo akulembabe mu pepala kodi pali wina akudziwapo chilichonse cha zomwe mmene izo zikanakhoza kuchitikira mulibe chifunga mmamba umo mulibe mpweya mulibe chinyezi mailosi 30 chokwera mu mlengalenga oh my mudzakhala kuli zizindikiro kumwamba uku ndipo pamene zinthu izi zikuchitika zivomezi mumalo osiyana ndiye padzaoneka chizindikiro kumwamba cha mwana wa munthu tsiku limenelo mu Luka mwana wa munthu adzadziulula yekha kachiwiri kukhala ataululidwa iye mwini ndipo dziko lidzaoneka ngati Sodomu ndi Gomora oh my abale musakhale osadziwa za zinthu za uzimuzi mwaona kufuzani malemba pakuti mwayiwo inu mumaganiza muyaya inu muli ndi moyo wa muyaya ndipo iwo aliwowo amene akuchitira umboni za mawu iwo aliwowo amene akuchitira umboni za choonadi zinthu zimene mulungu akuchita muola lino ndipo tsopano chiyani iwo amene ali ndi mzimu wa mulungu akuyembekezera zinthu izi ndipo pamene iwo akuona zinthu izo iwo akukhulupirira zinthu zimenezo yesu anati palibe munthu angadze kwa ine pokha atate anga atamukoka iye ndipo onse amene atate andipatsa ine iye ali mawu iwo adzadza kwa ine iwo adzadza kwa ine ine ndakhala wankhaza zedi mmawa uno maona iwo akuyembekezera pa ambuye kuyembekezera ndipo pamene iwo atero ndipo iwo akuona lonjezo ilo lalero kukhala likutsimikiziridwa ilo linalimbikitsa chikhupiro chawo mu mawu ake chifukwa iye analonjeza kuchita icho ndipo apa iye ali kuchita icho ndiye palibe kukayika mulungu amalankhula mawu ake choyamba amalankhula ndiye mzimu umene ukuwabweretsa iwo umachita chinthu chimene mawu ananena kuti iwo ukanachita oh ife tili nazo zambiri za zokopera ife tidzakhalabe nazo zambiri za izi anthu a mtima wodzipereka kuyesera kuchita zinthu mwa njira iyi ndi njira iyo koma penyani chimene chinachitika anthu adzayika manjawo ndiyeno kenako ndikufa mwaona zindikirani palibe chikonzero cha munthu cha zipembezo chiti chidzagwire konse ntchito kupanga mamembala kwa malikasa achipembezo opangidwa ndi oyeni mulungu sanakhale konse nato chipembedzo iye sadzakhala konse ndi chipembedzo ndipo ndi chinthu chopangidwa ndi wanthu ndipo ine ndikudabwa lero ngati zonse zakukokerana mkati zathu ndi misonkhano yayikulu ndi zisisimusozi ife sinakhale tikudzazisa likasa la methodist likasa la baptist likasa la presbyteria koma bwanji likasa la khristu mawu ndipo ngati mkwatibwi aliwoti akhale mawu ndiye iye ayenera kukhala wa khristu gawo la mkwati iye ayenera kukhala mawu mawu osati a tsiku lake mawu a tsiku lino amene iye analonjeza kuti akanakhala a tsiku lino kuti iye anatumiza mawu ake kuti akamuwumbe mkwatibwi wake ndi kumupanga iye tikuyembekeza ife tikuchiona ichi musati mutenge lingaliro lina la inu eni tsopano ndipo musatenge lingaliro la wina aliyense tengani mawu otsimikiziridwa apa baibulo ilo limatero mulungu walonjeza mu mawu ake momwe iye akanati asankhire mkwatibwi wake mu tsiku lotsiriza ili kodi inu mumadziwa zimenezo iye analonjeza izo momwe iye akanati achitire izo ndi kuri madongo solo lake lapa chiyambi, laku sangila mkrisitu, laku sanga ndawi, laku sanga nyengo, momwe iye, iye sanga koze kuponya ito pampa libu wake. Chifuka iye aligao lama wa meneo. Iye sanga koze kusanga ito mwajipembezo, pamene iye sana sange Kristu mwajipembezo. Kodi Kristu anabwela kujipembezo, kodi iye anabwela mwajipembezo. Ai, iwa anamuka na iye. Chabwino, diyo jimene jipembezo, jina chita, ndiye pamene iye asanga mkwadibwi. Kwa diye angabwele njila ina ili yonse. Kwa diye anamubwele sa Kristu jotani kunu. Mama au anenele. Kwa diye mkulondola uko. Nanga iye atamubwele sa jotani mkwadibwi wake kunu. Mama au anenele. Iye anamuzindikiritsa jotani iye pamene iye anabwele. Mamundu wa mzimu wa Elia pa iye. Kubwela kuchokela kuchipululu. Nanga iye atamuzindikiritsa jotani mkwadibwi wake. Iye anolonjeza mumala kiforo jini jomwecho. Iye aseno nonge dziko la pansi. Monga hizo zinaliri masiku wa sodo. Kumbukilani. Sodo manao chedwa. Kwa di mkulonde logo. Chabwini. Dziko lino ndilakutiliwo chedwa. Yesu anani na chonji. Ndipo iyo idzakhala ndawi yakuti monga Luka mutu wa 17 ndi ndime ya sate anati mumasikuwo omwe kukanadzakhala monga Sodomu ndi Gomora ndiye mwana wa munthu akanawululidwa. Ndiyeno nchiyani chikanachitika molingana ndi Malaki. Iye adzaotcha dziko lapansi kachiwiri ndipo olungama muzaka chikwi adzayenda pa mapulusa ochimwa. Ndikulondola uko. Maona, kodi ala ife tili pa mapeto pomwe pa nthawi. Ife tikukhala pano pa khomo tsopano kumuyembekezera kuti iye abwere. Zindikirani, Mulungu analonjeza mu mawu ake kuti iye akanasankha mkwatibwi wake mwa njira yake yapachiyambi imene iye anasankha wake mkwati. Iye ananeneratu izi mwa aneneri ndipo anatumiza mneneri kudzazizindikiritsa icho. Mneneriyo anali atayima pa madoko a Yorodani. Taonani! Ndipo anati ndinu Mesiya, sitonto inu. Iye anati ayi sindine Mesiya. Inu muyenera kukhala Mesiya koma ine sindili iye. Koma iye ali kuyima pakati pano. Ndipo nsabato zake ine sindili woyenera kumasula. Pamene iye abwera akudzizindikiritsa yekha ndipo lero iye akuyima pakati pathu. Mwa umunthu wa mzimu woyera kudzionesera yekha mochuluka ndi mochuluka kubwera mu mpingo wake kudzidziwisa yekha chifukwa iye ndipo mkwatibwi ndi mkwati adzakhala ofanana kudzidziwisa yekha ndipo tsiku limodzi inu mudzaona kuti mmodzi yamwe inu munamvelera mu mtima mwanu ndi kuona zizindikiritso zake adzakhala munthu pamaso pano. Iye inu ndiye ndinu mmodzi. Inu malumikizidwa ndi mawu ndipo mawu analipo pa chiyambi adzapita kubwelera ku chiyambi chimene ali Mulungu. Ndipo tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate ali mwa ine, ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Haleluya. Tili pano. Haleluya. Ine ndili wokondwa kwambiri kumuona iye akudzipanga munthu yekha pakati pathu pomwe ndikuona chimene iye analonjeza kwa mawu. Osati zomwe zili zotengeka zawina kuyimba ndi kudumba ndi kuvina koma mwa mawu ake. Amen. Iye akudzipangisa yekha kudziwika. Penyani, pamene iwo anabweretsa, anamanga kachisi ndi kubweretsa ligasa mmenemo, Mulungu analowa mmenemo ndi lawi la moto. Amen. Anali Davide akudumba ndi kufula. Anali wonse oyimba ndi ansembe akumapitiriza pamene iwo anali kunja kwa chifuniro cha Mulungu. Koma pamene Mulungu anazindikilisa likasalo malo ake ndipo yenera, iwo asanatengere likasa mmenemo likudza pali lawila moto kuwatsogolera njirayo mpaka uko komwe pamwamba pa mapiko a kerubi ndipo kuseri komwe kwa malo oyeretsetsa malo ake opumira lawila moto. Ndipo ulemerero wa Mulungu unali mkati mmenemo mpaka iwo sakanakhoza ngakhale kuona momwe angatumikirire. Amen. Izo zidzaseka maso wa za Mulungu aliyense pamene iye akudzera mkwatibwi wake. Iye adzatengedwera mmwamba umo pakati pa usiku monga izo zinalili kwa iwo. Iwo sadzamuona ngakhale iye akupita. Oh, matamando akhale kwa Mulungu. Zindikirani, Mulungu analonjeza kuti iye adzamutulutsa mkwatibwi wake chimene iye akanachita. Pakanakhala pali mbewu, pakanakhala kuli kuwala mu nthawi ya madzulo momwe iye akanati achitire zinthu zonse izi chimodzimodzi basi. Ndipo mwa njira imene iye anakonzeratu izi pachiyambi mu chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Ndipo izo sizili kupyolera mu chipembezo, izo sizili kupyolera mukachidwe kathu kamene ife tikugwiritsa ntchito lero. Ife tikungoyambitsa imfa, anthu akuyika manjawo pa ilo ndi kufa kuchokera kwa ilo. Mukuona? Mawu, utenga wa madzulo uyenera kunyamula zotsatira za madzulo. Utenga wa madzulo uyenera kudzala mbewu za madzulo osati mbewu za mmawa mbeu za madzulo.
Is that right?
Kulondola uko, chochitika chapakati pa dziko, mbeu zake kumbuyo uko, zinalili pembezo. Iyo inafa, inaonongeka. Koma utenga wa nthawi ya madzulo, udzaonesa kuwala wa nthawi ya madzulo. Udzaonesa zotsatira za nthawi ya madzulo. Utenga wa nthawi ya madzulo, nthawi ya Yesu. Utenga wa pakati pa dziko, unaonesa zotsatira za pakati pa dziko. Utenga oyambirira, unaonesa zotsatira zoyambirira. Unapanga chilengedwe. Iye anapanga mwana wake muchifanizo chake chomwe mpakati pa dziko munthawi ya madzulo iye akupanga mkwatibwi kwa iyo mukuona ndi chiyani maulo ake kodi iye analipanga chotani dziko lapansi iye analilangula chotani ilo kuti likhalepo mwa mawu ake mwana wake anali ndani mawu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anasambika thupi ndipo anakhala pakati pawo iye adzalenga chotani mkwatibwi wake mwa mawu osati mwa ngolo yatsopano Osa ni mwalinga liolina la waza mungu. Kama mwalinga na nima uwake, iye azamu zindikiritsa, iye. Osa ni mwike jindu chimozi ma iwo kapena kutosilapo jindu chimozi ma iwo tsopano. Asia ni iwo, mene iwa aliri mkona. Ndhawi ya madzulo. Iye anawanjaza kuti iye akana ulula. Ngakale kutakula zinikizo sandizi wilizi. Ndiku onesa zimene mipingo iyo inaponya kumbuyo. Chikumbuso 10 ndi Malaki 4 Luka 17 sate. Iye anati akana chita icho. Sobano tieni, tisazisakanize izo, tieni tisisunge izo molondo la monga choncho. Jole nine mkutseka, ili pafupi, pafupi maminiti kumindi asanu, uti ikwane 12. Jole nine nditseke, mwakunena izi. Anzanga, verani, mudzina la Ambuya Yesu, zindu izi zilizombeka kwa mbili, kwa inu kuti musawakulupirire iwo. Izopweka kwambiri kwa inu kuti musawaone iwo. Ndituli inu mukoza kuwaona iwo. Ndituli dziko likanakoza kuchiona icho. Koma zanu zokha, musali mukopedwa ndi izi zobonisa zatsopano ndi zinthu zomwe iwo ali nazo lero. Ine sindi kusamala kaya ndi wanthu abwino chotani iwo. Ka iwo ali odzipereka chotani. Kati iwo salangula molingana ndi lamulo ndi aneneri. Bible linati mulibe moyo mwa iwo. Mukuona. David anakaliza kuti iye anali kulondola, iye anali wodzipereka. Iwo ansembe ankakaliza kuti anali kulondola, iwo anali wodzipereka. Koma iwo anangolephera kufunsira kwa Ambuye za icho. Nanga iwo akanachita motani icho. Mwina iwo akanati ife tinapembera mokwana koma iyo sinali njira ya Mulungu yochitira izi. Iye analonjeza kuti iye sakanachita kanthu mpaka poyamba iye ataulula izo kwa ntchito ake aneneri. Ndipo panayima Nathaniel pakati pawo pomwe ndipo sanakafunsire konse kwa iye. Tsopano werengani miti yotsatira pang'ono yambiri pamenepo. Ndipo inu muzipeza pamene David anakhala mu nyumba ndipo anati kodi ndikoyenera ndipo Nathaniel anali atakhala ndi iye kuti ine ndikhale nayo ndizikhala mu mikunguza ndipo likasala Mulungu pansi pa mahema kunja kuno. Ndipo Nathaniel anapeza kuchokera kwa Ambuye choti amuze iye kuti achite. Ndipo iye anali atachita cholakwika, kotero ndiye Mulungu anati, kamuuze wantchito wanga Davide, ine ndimamukonda iye, ine ndinampanga iye dzina longa la anthu otchuka mu dziko lapansi, koma ine sindingakhoze kumulola iye kuchita icho, mwaona? Iye wandilephera ine kale, mwaona? Ine sindingakhoze kumulola iye kuti achite icho. Ine ndidzabweresa munthu motsatira, mwana wake adzawusa nyumba yosatha ya Mulungu. Ndipo uyo anali Davide ndithu, chimene Solomoni akayimira icho, koma ndiye iye analephera. Munthu aliyense ayenera kulephera. Munthu aliyense ayenera kulephera. Mulungu ali mmodzi yekhayo amene sangalephere. Iye sangakhoze kulephera. Ndicho chinthu chimodzi chimene Mulungu sangakhoze kuchita ndiko kulephera. Kwa Mulungu ali mawu. Ndipo mawu zibe kanthu kaya zikuoneka motani kuti zibwera mwa njira ina iyi. Izo zidzabwera chimodzimodzi basi mwa njira imene mawu ananena. Tsopano kumbukirani. Inu mumayenera kutsatira nyengo nthawi. Ndi nyengo imene inu mukukhalamo nthawi yanji ndikuchipanga icho kutsimikiziridwa kuti muone kuti chili chonadi chimodzimodzi. Tsono tengani zoyenera zonse izi, mawu onse, zoyimira zonse ndi zinthu ndipo yang'anani pamene inu mukukhala. Kanizani zaola limene ife tikukhalamo. Yang'anani kutsidya kuli pafupi gawo limodzi la chikhumi la dziko lapansi lakonzeka kugwera mkati. Asayansa kunena zimenezi. Iwo akuyang'ana pakoloko. Zaka zochepa zapitazo ankali patsala maminiti atatu okha tsopano kuti pafike pakati pa usiku ikozo kukhala miniti likozo kukhala teka la miniti tsopano iwo anati izo sizidzachitika mu mbado wathu zikanakhoza kuchitika mu maminiti asanu ndipo zindikirani chinthu chotsatira iye anati zaka zisanu ine siminanene konse zimenezo tsopano iye ananena icho wa science iwo akuthawa m'magulu kuchokera ku California ngati ntchentche chabwino tsiku limene Loti anatuluka mu Sodomu tsiku lomwelo moto unavumbira pa dziko lapansi limodzi la masiku awa mulungu atenga uthenga wathu ndipo ife tichoka china chake ndichoti chichitika mokwanira ndithu ndiye pamene mpingo uli utapita thupi lake kwatibwi wake tsopano ine ndikufuna ndikuwerengereni inu lemba ndipo ine ndikufuna inu muwerenge ilo ndinu ine ndikufuna inu mutsegule ku Deuteronomy 4 mukutseka ine ndikuganiza kuti zokwanira mwina zanenedwa kale mwakuti inu mumvetsa Deuteronomy 4 ine ndati ndiwerenge malo awiri umwapo ndipo kwa mpingo uno kwa matepi anthu apa matepi ndi anthu amene alumikizana konse kumbali zina za dziko ine ndikufuna inu mumvetse kwa izi mwatcheru kwenikweni ndipo inu musati mulephere ichi ndicho chinthu chimene ine Deuteronomy mutu wa 4 ine ndikuti nditenge ndime ya 1 ine ndikufuna kuwerenga ndime ya 1 kenako ine ndati ndiwerenge ndime ya 25 ndi ya 26 inu mukhoza kukawerenga iyo yonse pamene mukafika kwanu koma chabe kusunga nthawi kotero kuti ife tikhoza kutuluka pa nthawi chifukwa ine ndiyenera kubwerera kachiwiri usiku uno ambuya mverani kwa mneneri uyu akulankhula iye anali atakhala mukukhalapo kwa mulungu iye amadziwa chimene iye anali kulankhula mverani tsopano chotero mverani o israeli kwa malangizo ndi kwa maweruzo amene ine ndikukuphunzitsani inu kuri muwachite iwo kuri inu mukhale moyo ndikulowamo ndikulitenga dziko limene ambuye mulungu wa makolo anu anakupatsani inu izo zikuimira zaka chikwi zathu inu musawonjezere kwa mawu amene ine ndikulamulirani inu ngakhale inu kuchotsapo kena ka iwo musawonjezere chinthu chimodzi kwa iwo ndipo musachotsepo chinthu chimodzi kwa iwo khalani ingonenani chimene iwo akunena kuti inu muzisunga malamulo a ambuye mulungu wanu amene ine ndinakulamulirani inu maso anu apenya chimene ambuye anachita kwa Baalapiyo pakuti amuna onse amene anatsatira Baalapiyo ambuye mulungu wanu wawawononga iwo kuwachotsa pakati pa inu tsopano ndinu anthu opatulidwa kuchokera ku zipembedzo izo mukuona koma inu amene munamamatira kwa ambuye mulungu wanu inu muli amoyo mmodzi aliyense wa inu tsiku lino inu simunafe konse ndi chipembedzo chanu inu muli amoyo tsopano ndipo mukukhalapo kwa mulungu kutseka musachiphonyechi ndibe ya 25 tsopano pamene iwo akulowa mu dziko tsopano penyani chimene chinachitika ndipo pamene inu mudzabala wana ndi wana a wana anu ndipo inu mutakhala nthawi yayitali mu dzikolo ndipo mukadzadziyipitsa nokha ndicho chimene chinachitika ndikupanga mafano osemedwa chinthu china chake kapena maonekedwe a chinthu chilichonse ndikuchita choyipa pamaso pa ambuye mulungu wanu kumutsa iye kumkwiyo mvetsani ine ndikuyitana miyamba ndi dziko lapansi kuti zichitire umboni motsutsa inu tsiku ili kuti inu mudzawonongeka tsiti posachedwapa kuchokera ku dziko kapena malo kumene inu muti mupite pochokera ku Yorodani kukalitenga ilo inu simudzapitirira masiku anu pa ilo koma inu mudzakhala mutawonongedwa tsiti uyu anali Mose kulamula kwa Israeli adatha iye kutsimikiziridwa ndi mulungu mwalawira moto ndipo anadziwa kuti iye anatsimikiziridwa kuti ali wantchito wa mulungu kuti akatsogolere iwo potuluka kwa iwo asanalowe mu dzikolo iwo asanati akalowa Mose anati tsopano mawu amene ine ndalangula kwa inu ine ndikuyitana kumwamba ndi dziko lapansi ziti zichitire umboni motsutsa inu ngati inu muwonjeza kanthu kamodzi kwa iwo kapena kuchosa mawu amodzi kwa iwo inu simudzakhala mu dziko kumene ambuye mulungu anakupatsani Chotero ine ndikunena mu dzina la Yesu Kristu. Musati inu muonjezere kanthu kamodzi. Musati mutenge kuyika malingaliro anu omwe mwayiwo. Inu muzingonena chimene chikunenedwa pa matepya. Inu muzingo chita chimozimozi chimene Ambuye Mulungu wakulamulirani kuti muchite. Musati muonjezere kwa iwo. Iye ali nthawi zonse amasunga lonjezo lake kwa ife. Lonjezo lililonse lomwe iye walipanga, iye walisunga ilo. Kodi iye anakuzanipo inu chimene chikanadzachitika? Ndipo kodi icho chinachitika? Ine ndikubweresa miyamba ndi dziko lapansi pamaso panu lero muchitsutso. Kodi Mulungu ananena konse chilichonse chimene iye sanachikwanilise ndikuchita chimodzi-modzi chimene iye ananena kuti iye akanatichitira ife? Kodi iye sanachichite icho basi momwe iye anati iye akanachitira icho ndizo chimodzi-modzi? Kotero iye adzapitiriza kuchita icho. Musaonjezeko basi kwa iwo, musachotseko kwa iwo. Ingo wakhulupirirani iwo ndi kuyenda modzichepetsa pamaso pa Ambuye Mulungu wanu, pakuti ife tikuyandikira kupita mu dziko. Ndiye inu simubwerera, inu simubwerera ku moyo wa mtundu kachiwiri. Inu mudzabwerera ngati chinthu chachisavundi. Inu mudzatembenuka pamene tchimo latetsedwa nalo, pamene Satana wamangidwa. Ndipo kwa zaka chiku inu mudzakhala pa dziko lapansi lino, limene Ambuye Mulungu wanu wakupatsani. Pakuti wafatsa adzalandira dziko lapansi. Wodala ali iye amene achite malamulo ake onse kuti iye akakhale nawo ufulu wolowa mu mzinda. Pakuti kunjako kuli anyanga, abodza, achiwerewere ndi agalu, iwo sadzalowa mkatimo. Iwo ali aomboledwa okha ndi kwa iwo amene amayenda mu malamulo ake. Musati mutenge chinthu china chatsopano. Izo zikuuluka paliponse, ndipo pakhala zambiri zoposa izo ziti zibwere. Koma musati mutenge zinthu zasopano izi, Ambuye Mulungu wanu waonetsera kwa inu chomwe chili choonadi. Ambuye Mulungu wanu watsimikizira chomwe chili choonadi, mamawu wake ndi mwamzimu wake, si mwamphamvu, si mwankhondo, koma mwa mzimu wanga. Ndipo mzimu, Mulungu akufuna iwo amene ampembedza iye mu mzimu ndi choonadi. Mawu anu ali choonadi. Ndipo iye watsimikizira kwathunthu kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi nthawi zonse. Iye waonetsera mbewu ya madzulo kwa iye. Iye waululira iyo kwa inu mu mawu. Iye waitsimikizira iyo kwa inu mwa mzimu wake. Musati muyambise konse kapena kuyesa bungwe. Musati muyesere kumanga pa chinthu china chilichonse koma khalani odzichepetsa pamaso pa Ambuye Mulungu wanu. Pakuti zikuoneka ngati zipata zingatseguke kulowa mu dziko la malonjezano osachedwapa. Ndiye tiyeni ife tikalowe mkati ndikuyimba koona ndikukondwerera pamene mkwatibwi ndi mkwati akutenga malo awo pa mpando wachifu. Khalani moyo odzichepesa, khalani moyo wokondwa, kondanani wina ndi mnzake, musati muyike kanthu kena pakati panu. Ngati inu muona chinthu china chikubwera mu mtima mwanu chotsutsa wina wake, chichotseni icho mmenemo pomwepo, musati mulole. Ndipo Satana adzachita chotheka pakati panu, mukuona? Musati inu mulole icho chichitike. Wina walilime lotyatyalika, akhoza kubwera motsatira, ndikuyesa kuti akutengeni, muchoke inu kwa icho. Inu mugenza kuti iwo akanakhoza kulangula zomuchosa monse mukukhalapo kwa Mulungu, pamene iye anachita kuima pamenepo ndikuchiona icho? Ayi bwana, ayi. Ife sitichosa kwa iwo kapena kuonjezera kwa iwo. Ingo wasungani iwo mmene Ambuye anenera. Ife sitikufuna chipembezo ayi. Ife sitikufuna mabungwe ayi. Ife sitikufuna kuibidwa ayi. Ife sitikufuna makangano ayi. Ife tikufuna Mulungu. Ndipo iye ali mawu. Tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu. O Mulungu, ine ndikuyang'ana pozungulira ndi diso la uzimu. Ine ndikuyesa kuyang'ana chimene chikuchitika. Ine ndikuona mawu anu, njira imene iwo akwaniritsidwira, njira imene iwo atsimikizidwira, njira yonse kuchokera zaka 33 zapitazo kumusi kuno pa mtsinje chimene inu munanena. Ndipo apa izo zili zaka 33 zotsatira. Ndipo inu muchita basi zimene inu munanena. Ndipo inu mwachita zomwe inu munanena. Ambuye zitalikire izo kwa ife zoyesa kuwapangitsa iwo ocheperapo muli monse kapena kuyesa kuwapanga iwo okulirapo muli monse. Tingo wasunga iwo momwe inu munawapangira iwo. Just walk humble. Kumangoyenda modzichepetsa ndikutsatira ine. awali iwo ambuye amene inu mwawapereka kutumiki pambali pa onse awo amene akugona mufuko lonse kuzungulira dziko manda kuno akusungira ambiri a iwo akuyembekezera oyera odalitsidwa koma zili monga ananenera izo ife amene tili moyo ndipo tatsalira sitidzasekereza iwo amene akugona lipenga lidzawomba akufa adzauka choyamba ndiye ife tidzakwatulidwa pamodzi nawo pamene ulemerero wa mulungu udzakhala pa dziko lapansi iwo udzabisa mpingo kuuchosa pa dziko ilo silidzawuona nkomwe iwo pamene iwo kupita atate mulungu asungeni awa mʼmanja mwanu iwo ali anu ine ndikupemphera mulungu kuti ife ndayi zonse tidzakhala tikuyenda modzichepesa pamaso pano ife sitikudziwa motalika bwanji ife sitikukhumba kudziwa kutalika kwake si ntchito yathu ndiyo ntchito yanu sikufuna kwathu kuti tidziwe pamene inu muti mudzabwere ndikufuna kwathu ambuye kuti tipitirire kudzichepetsa mpaka inu mutabwera ndikuyenda nanu inu ndichocho khumba chathu kuti inu mungo madzilola inu eni kudziwika kamodzi mukanthawi atate pakati pathu kuti ife tikhoza kuona kuti ife tikadayendabe ndi inu mutikhululukire ife machimo athu akale titsogolereni ife ndikutiteteza ife ku msampha uliwonse wa mdiyerekezi wa mtsogolo titsogolereni ife ndikutilondolera ife o mulungu atate wathu khululukirani machimo athu ndipo tithandizeni ife kuti tikhale wana anu ndife gulu losauka la wanthu ndife wokanidwa ndi magulu a dziko lino mwa zipembezo za mipingo ife tikuona mapeto ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha maso auzimu kuona mu mawu anu kuti tione nthawi yotsiriza pakuti zinthu zonsezi ziyenera kufika kugenda kwa kukuluko kochokera kumwamba tithandizeni ife ambuye kuti tisadzakhale pano pa tsiku limenelo koma kuti tidzakhale titapita mukukhalapo kwanu kuwulukira muchifuwa chanu chiritsani wodwala ndi osautsika ambuye ife tikupemphera kuti usiku uno inu mutipatsa ife msonkhano waukulu chotero muone kuti pasakhale munthu wofoka pakati pathu chifukwa chakukhalapo kwanu ambuye muone kuti mitima yathu ikhale yokhazikitsidwa pa inu kosalekeza ndipo ife tikudziwa ambuye kuti ndalama katundu zinthu za mdziko zilibe tanthauzo zaka nthawi basi zonse za izo ziyenera kupita ntchito zathu malo athu abwenzi athu chilichonse chiyenera kupita zilibe kanthu olemera chotani osauka chotani otchuka chotani kapena osatchuka ife tili izo zonse ziyenera kupita koma pali chinthu chimodzi chokha chimene umunthu wathu wakhazikikirapo ndipo ndicho Yesu Khristu kotero mulungu tiloleni ife tisiye pambali chilichonse monga chachiwiri ndi kukangamira kwa iye ndipo iyeyo ali mawu perekanizo ambuye mawu otsimikiziridwa a ora mawu otsimikiziridwa a mmasiku a Mose anali Yesu mawu otsimikiziridwa a tsiku la Yesaya Eliya Yohane onsewo anali Yesu ndipo mawu otsimikiziridwa lero ndi Yesu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse kutithandize ife ambuye kuti tikhulupirire izi kuziona izo ndi kuyenda mwizo ife tikupempha mu dzina la Yesu mitu yathu ili chiweramitsire ine ndikudabwa ngati alipo ena muno amene moona sanapangepo konse chimodzi chachikulu icho chokwanira mu zonse inu mukukhulupirira ichi koma kungokhulupirira icho sichili chokwanira ine ndimakhulupirira kuti mkazi wanga anali msungwana wabwino ine ndinkawadziwa abambo wake mayi wake ine ndinkamudziwa iye kwa zaka ndi zaka iye ankayenda moyo wowongoka ine ndinakhulupirira kuti iye anali mkazi wabwino koma izo sizinamupange iye kukhala wanga iye anali asanakhale wanga mpakana iye ine ndinamuvomereza iye iye atandivomereza ine tsopano yesu akufuna kukuvomerezani inu kodi inu simumuvomereza iye ndi kukhala gawo la mawu ake ngati inu simunachitepo icho mitu yanu mutaweramitsa ndi mitima yanu mutaweramitsa ine ndikudalira palibe malo okwanira woti nkuitanira kukuwa pano ine sindili mochuluka kwambiri pa izo chonchobe ine ndikukhulupirira mulungu amakumana nawe iwe pamene iwe uli kodi mungakweze manja anu kunena mʼbale Branham mundikumbukire ine mupemphero ine ndikufuna kuchita zimenezo mulungu akudaliseni inu ine mulungu akudaliseni inu mayi manja paliponse ine ndikufuna kukala monga zimenezo. Mulungu akudalitseni inu mbale, akudalitseni inu mbale, nonse ainu pozungulira. Ine ndikufuna kuti ndikhale chimenecho, Mulungu akudalitseni. Ine mona ndikufuna kuti ndikhale chimenecho. Ine ndachiona icho chabwino tsopano yang'anani mzanga pakhoza kukhala chaching'ono china chake ngati inu simuli icho ndiye pali china chake inu mwakhazikika pozungulira pambali pa icho inu muli pafupi kwa icho mwakuti inu mukuyang'ana pa icho inu mukuchiona icho inu mwachiona icho kwa zaka chikusundira mmwamba inu mukuchiona icho chikubwelera chitakhwima tsopano ngati icho chikutandauza chilichonse kwa ife ndipo palibe kanthu kena kangapitirire koma icho bwanji osangotembenuza mutu wanu kuchoka ku chinthu icho chimene inu mwakhala mukuyang'anapo ndikudzikhazika nokha pa iye chimene chimake cha moyo wonse zonse zikachoka apa ndi iye kodi inu simungachite icho pamene ife tikupemphera limodzi wokondedwa mulungu pamene manja amuna akazi anyamata asungwana ngakhale atumiki akweza manja awo mmwamba iwo amafuna kunena kuti iwo amafuna kukhazikika pozungulira ambuye yesu komwe ndipo komabe zikuoneka ngati iwo sangakhoze kuchita icho pali china chake chikuwakokera iwo njira iyi njira iyo icho chikhoza kukhala chipembezo akhoza kukhala munthu likhoza kukhala tchimo chikhoza kukhala china chake chimene iwo akubisa mu mtima mwawo ine sindikudziwa ambuye inu mukudziwa chilichonse chimene chili mulole basi tsopano ambuye mmene payena inu mukuitana inu mwawaitana iwo kale iwo ali anu ndipo pamene inu mukuwayitana iwo atamasuka iwo kwa icho tchimo ilo lofowoketsa monga baibulo linanena tichoke ku tchimo ilo limene limatifowoketsa ife mopheka kuti ife tikhoze kuthamanga ndi chipiriro liwiro limene layikidwa pasogolo pathu kuyang'ana kwa chiyani ku ntchito yathu ku chipembezo chathu ku ziyanjano zathu ku mabumbeyo athu kwa Khristu woyambitsa ndi wotsirizisa wa chikhulupiriro chimene ife tili nacho mwa iye chitani icho atate kwa ife lero pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake tsopano iwo ali anu ambuye chitani nawo iwo pamene inu muona koyenera chitani nape ife pamene inu muona koyenera ife ndife anu mu dzina la yesu amen. Kodi inu mwayiwala za chakudya? Kodi inu mwayiwala ngati ana onse ali bwino kunja mu galimoto kapena ayi? Kodi inu mwayiwala zonse za zakale ndikuzindikira chimene icho chili chomwe inu mukumvelera pakali pano? Zili kukwaniritsika pamaso pano tsiku ndi tsiku mukuona lolani icho chikhale chili kati cha chilichonse lolani zinthu zina zonse zipite izo nzakuti ziwonongeka choncho oh muzingotsatira pambuyo pa iye maona monga Elisha anatsatira Eliya tiyeni timutsatire iye pakuti ife tiyenera kutengedwera mmwamba na fenso tsiku lina ife taona galeta la moto limene linamunyamula iye kuti atuluke mmanda ife tikumvelera izo pakati pathu tsopano tsiku lina iye adzamasula akavalo kuchokera mu mathengo ife tikupita mmwamba kodi inu simukumukonda iye oh kodi simungakhoze inu chabe pafupifupi kungotseka maso anu ndi kumuona iye atapachikika kutaliko
just my salvation on Calvary.
Ndawiri yonse pamene ine ndibwelera kwathu, wina makhala atapita, ine ndikachokapo miyezi pang'ono kubwererako wina wapita. Ine ndimakhala wachisoni nthawi zonse ine ndikabwera. Tsiku lina mnyamata amene ine ndinkapita naye ku sukulu akubwera uko pa nsewu, iye anati, "Moni Bile." Ine ndinayang'ana pa iye, iye anali kalelo mnyamata wang'ono wokongola, tsitsi lakuda lobiriwira kwenikweni atalipetsera kumbuyo, tsopano lili loyera ngati chisanu. Iye anali poyamba wowongoka kwambiri mimba mpaka kunja monga chonchi. Ine ndinati, "Moni Jim." Ine ndinayang'ana pa iye, ine ndinamvera mu mtima mwanga, ine ndinaganiza Mulungu. Mnyamata uyo ndi ine, bambo uyo ndi ine, ndife ausinkhu wofanana. Ndiye ine ndikudziwa kuti masiku anga awerengedwa. Ine ndikudziwa kuti sipakhala patali kwambiri. Ine ndimayang'ana pozungulira ndikuganiza ndingachite chiyani ine Ambuye. Tithandizeni ine, ine sindikufuna kupita patsogolo pa inu, ine ndikufuna kukhala pomwe, pambuyo panu pomwe, inu mutsogolere njirayi. Ine ndimayang'ana ndikuganiza zaka 50 ndi 60 zakubadwa, oh my, sindingakhale motalika kwambiri. Ndipo ine ndikang'ana musi kuona mzanga wabwino Bill Dow wakhalapoyo. Zaka 70 ndi 2 kapena zaka 70 ndi 2 zakubadwa. Ine ndikang'ana pozungulira, ine ndikuona anawa iwo akuganiza chabwino, ine ndidzayembekeza mpaka ine nditafika usinku ngati mbale Branham, ine ndidzaganiza zimenezo. Wokondedwa, iwe mwina sudzaona konse izo, ine ndikukaika kwambiri inu kuona izo, mwaona? Koma tangoganizani, ngati mbale Bill Dow ali moyo mpaka tsiku ino, iye aposa kukhala moyo 110 anthu azaka 10 ndi 60 zakubadwa, iwo akufa ora lililonse. Kolero ndikusiyana kwake bwanji usinku umene iwe uli, iwe kuchitana losiyanu ola limene iwe kukhalapo, iwe kumuchitira chiyani Yesu pa nthawi ino, mukuona? Oh, ine ndikufuna kumuona iye, ine ndikufuna kuona ola limene ndikupenya, ndikuona matupi akale onse awa atasinthidwa, waona iwo atasinthidwa mukamphindi mukuthwanima. Ngati izo sizili choncho, ndiye ndife anthu opusa kwambiri, kudya kumwa ndikukhala osangalala, pakuti mawa inu mumwalira, mwaona? Inu muli basi ngati chinyama, inu mumafa ndikupita ku dothi, ndipo ndizo zonse. Koma pali chikundi, moyo wachisavundi ukukhala mwa inu mbana. Ife tamva kale kuchokera kumwamba, ife taona izo zikutsimikiziridwa, ife tikudziwa kuti iye ali ndi wopereka mphoto kwa iwo amene amufuna iye modzipereka. Tsopano ziwalo za thupi la Khristu, pamene ife tikuyimba iyo kachiwiri, ine ndikufuna inu mungokhala mu mipando yanu ndi kugwirana chanza nalo dzanja la mzanu, pamene ife tikuyimba iyo kachiwiri.
Just greet your brother, sister. Richard, me and her just my salvation on Calvary.
Kodi inu mukonda iye, nenani amen. Kodi inu mukuakonda mau ake, nenani amen. Mukukonda cholinga chake, nenani amen. Kodi inu mukukonda thupi lake, nenani amen. Ndiye inu muzikondana wina ndi mnzake, amen. Ndiko kulondola. Ichi anthu onse adzadziwa ndinu ophunzira anga, pamene inu muli ndi chikondi wina kwa mnzake. Tsopano ine ndayika manja anga pa mipango iyi, ngati inu mutayitenga iyo usanafike usiku. Ndimuza mbale Richard Blair, Mulungu anayankha pemphero lake, iye ndi mbale kuno akupemphera tsiku lina kuti abweze mnyamata wang'ono uyu yemwe wakhala pakati pathu lero, yemwe ali moyo chifukwa cha chikhulupiriro chawo mwa Mulungu. Ndipo tsopano ine nditi iye atibalalitse ife mu liwu la pemphero mu mphindi pang'ono chabe, kotero ife tikhoza kubwerera kachiwiri usiku uno pafupi maminiti 5 okha itakwana 12 mwakoloko iyo. Ndipo ine ndikufuna inu mubwerere usiku uno ngati inu mungathe, ngati muli chapafupi, ngati inu muso wakupita kwanu, Mulungu akufulumiziseni inu pa nsewu wanu, ndikukuthandizani inu, ndikukutchinjirizani inu. Ngati inu mungakhoze kukhalapo, ndipo mukufuna kukhalapo, muli olandirira kukhalapo, Mulungu akhale nanu inu tsopano.
Here we
Let's raise your hands to
at Jesus.
Imomo mwe timayenera kuchokera munyumba ya Mulungu mwapemphero motichepesa kudalira kuti tidzakumana kachiwiri usiku uno ngati ife silitero Mulungu akhale nanu inu mpaka tidzakumanenso tiyeni tiwalemise mitu yathu tsopano mbale Blair.